ndipo abale alimwina ndipo ine ndipoona ma tape recorder angapo pansi apa ndipo iwo ajambula izi ndithu nthawi iliyonse imene inu mukufuna kudziwa chabe chimene mzimu woyera unanena kwa inu aonene abale pano amene ali nawo ma tape recorder awa iwo akhoza kuzibwereza izo zonse inu mukhoza kupeza vuto lanu chimodzimodzi ndipo muone ndikupenya ngati izo sizichitika basi chimodzimodzi momwe iwo unanenera inu mukuona pamene inu mumva iwo kukufumira kunja pakuti atero ambuye chinthu china chake kapena ichi chili mwanjira iyi kapena afufuzeni basi izo ndikuona ngati izo zili zolondola kapena ayi mwaona izo zili nthawi zonse njira imeneyo tsopano kwa maziko pang'ono chabe ndipo ine ndili chabe wokondwa usiku uno kuti tili apang'ono chabe pano ndife chabe anthu akumuzi sichoncho ife sitili palibe wa ife mlendo ife siti ine ndikhoza basi kugwiritsa ntchito galamala yanga yaku Kentucky ndikumverera kumudzi komwe tsopano chifukwa ndife basi ndipo ine sindiwanyoza ku Kentucky tsopano ngati alipo aliyense pano wochokera ku Kentucky alipo aliyense pano wochokera ku Kentucky kwezani dzanja lanu nena ine ndiyenera kumverera kwathu komwe sichoncho ine ndizo zabwino mopambana amayi anga ankayendetsa nyumba yogonamo ndipo ine ndinapita kumusuko tsiku lina kuti ndikapeze kumeneko gulu lalikulu la anthu ankagonako ndipo tebulo lalikulu lalitali linayikidwa ndipo ine ndinati ndi angati muno ali wochokera ku Kentucky imirirani aliyense anayimirira ine ndinapita ku chalichi usiku umenewo chalichi changa ndipo ine ndinati ndi angati muno ali wochokera ku Kentucky aliyense anayimirira kodi ine ndikanati chabwino izo zabwino kwambiri amishonari achita ntchito yabwino kotero ndife wothokoza kwambiri chifukwa cha izo tsopano mu buku la Roma mutu wa 11 ndi ndime ya 28 lerani mwatcheru tsopano kukuwerenga kwa lemba nena za utenga iwo ali adani chifukwa cha inu koma kukhudza kusankhidwa iwo ali wokondedwa a chifukwa cha makolo pakuti mphatso ndi kuyitana kwa mulungu zili zopanda kulapa tingapemphere ife ambuye tithandizeni ife usiku uno tsopano pamene ife tikuyandikira izi mwakulemekeza ndi mitima yathu yonse mukudzipereka kokha chifukwa cha ulemerero wanu zinthu izi zanenedwa ndipo mundithandize ine ambuye ndipo mungoyika mu malingaliro anga chabe zinthu zokha zimene ziyenera kunenedwa ndi kuchuluka kwa zoti tinene mundiyimitse ine pamene ili nthawi yanu ine ndikupempha kuti mtima uliwonse udzalandire zinthu izi kwa phindu la odwala ndi osowa mwa omverawa pakuti ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano ine ndikufuna ndifike pa phunziro ili basi pamene ife tili apang'ono ndipo ine ndiyesa kusakusungani inu motalika kwambiri ine ndiyika wochiyanga apa ndikuyesa mwakukhoza kwanga tsopano kutulutsani inu mu nthawi yabwino kotero inu mukhoza kubwerera mawa usiku tsopano okhalani mupemphero ine sindikuganiza kuti nyamatayo anapereka konse makadi ine sindinamufunse konse iye ngati iye ndipo ngati iwo sanatero kapena ngati iwo anatero kapena sanachite ayi izo zilibe kanthu ife tili nawo makadi muno chonchobe ngati ife tili tiyitane wena kotero ngati ayi bwanji ife titsangoona chimene mzimu woyera unene tsopano ngati inu muti mumvere mwatcheru tsopano izi zikhoza kokhala kuti ine tilipo apang'ono chabe a ife muno ndiyo nthawi yabwino kunena izi chifukwa izo zikuchita ndi umunthu wanga womwe ndipo ndicho chifukwa ine ndawerenga lemba ili usiku uno kuti inu mukhoze kuona kuti mphatso ndi mayitanidwe sizili chilichonse chimene aliyense akhoza kuzigwirira ntchito paulo akulankhula apa anati ayuda mkuwala kwa uthenga anachititsidwa khungu ndi kuchoka kwa mulungu kuti chifukwa cha ife koma ndimeyo isananene izo inati israeli yense adzapulumutsidwa israeli yense adzapulumutsidwa molingana ndi kusankha mulungu atate wawakonda iwo ndipo wawachititsa iwo khungu kuti ife amitundu tikhoze kukhala nawo malo tsopano akulapa kuti mpyolera mwa Abrahamu mbewu yake ikhoza kudalitsa dziko lonse molingana ndi mawu ake. Mukuona tsopano momwe kuchita kwa yekha kwa Mulungu kuliri, mawu ake ayenera kukhala basi. Iye sangakhoze basi kukhala chinthu chilichonse. Ndipo tsopano ife mwa Mulungu watisankha ife, Iye wasankha Myuda, ndipo Iye ali zinthu zonse izi zili kudziwiratu kwa Mulungu. Pamene Iye analangula za izo chimene chiti chidzakhale, Iye anadziwiratu izo. Tsopano Mulungu polinga kuti akhale Mulungu, pachiyambi Iye amayenera kudziwa mathero, kapena Iye sanali Mulungu wopanda malire. Mulungu sakulolera kuti aliyense awonongeke ndithu ayi. Iye sakufuna kuti aliyense awonongeke. Koma pachiyambi chachiyambi cha masiku dziko, Mulungu anadziwa chimodzimodzi basi yemwe ati adzapulumusidwe ndi amene ati asadzapulumusidwe. Iye sanafune kuti wanthu atayike, sindicho chifuniro chake kuti aliyense atayike, koma ndicho chifuniro chake kuti apulumutse aliyense. Koma Iye anadziwa kuchokera pachiyambi amene adzatero ndi amene sadzatero. Ndiyo chifukwa Iye akanakhoza kuneneratu, chinthu ichi chidzachitika, chinthu icho chidzachitika, kapena ichi chidzakhala icho, munthuyo adzakhala mwanjira iyo. Mukuona Iye akanakhoza kudziwiratu izo, chifukwa Iye ali wopanda malire. Ngati inu mukudziwa chimene izo zikutanthauza ndizo basi, palibe basi chinthu chimene Iye samachidziwa. Onani, Iye amadziwa chabwino, palibe chinthu cha nthawi sanakhale ndi pambuyo pake palibenso nthawi. Onani, Iye amadziwabe chilichonse, chilichonse chili mu malingaliro ake. Ndiyeno monga Paulo ananena mu Aroma mutu wa 8:9, ndiye bwanji Iye akupezabe cholakwika. Kotero ife tikuona izo. Koma Mulungu monga kulalikira uthenga wina wake anati, mʼbale Branham, kodi inu mumakhulupirira izo? Ine ndinati yang'ana. Anati inu muyenera kukhala wa chicovenist. Ine ndinati ine ndine wa chicovenist malingana ngati chicovenist chili mu Baibulo. Tsopano pali nthambi pa mtengo ndiyo chicovenist, koma pali nthambi zambiri pa mtengo, naponso mtengo linazo zoposa nthambi imodzi. Iye ankangofuna kuzifikisa izo kuchitetezero chamuyaya. Ndipo patapita kanthawi inu mupita mu universalism, ndipo inu mugwera chauko kwina kwake, kulibe mapeto kwa izo. Koma kumene inu mutana nacho chicovenist, mudzabwerere ndi kuyambira pa chiaminianism. Onani, pali nthambi ina pa mtengo ndi nthambi ina pa mtengo, zipitiriranibe chinthu chonse palimodzi chikupanga mtengo. Kotero ine ndimakhulupirira mu chicovenism malingana ngati icho chikukhala mulemba. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu anadziwa maziko a dziko asanakhale, anawusankha mpingo wake mwa Khristu, ndipo anamupa Khristu maziko a dziko asanakhalepo. Lemba linanena choncho. Iye anali mwana wangosa wa Mulungu wopetwa kuchokera ku maziko a dziko. Ona, ndipo Yesu ananena kuti Iye anatidziwa ife maziko a dziko asanakhalepo. Paulo ananena kuti Iye anatidziwa ife, ndipo anatikonzeratu ife kukhazikitsidwa kwa wana mwa Yesu Khristu dziko lisanapangidwe konse. Ndiye Mulungu, ndiwo Atate athu. Mwaona, kotero musadandaule magudumu akutembenuzika molondola basi. Chilichonse chikubwera mu nthawi yake basi, chilichokha chili lowani mu katembenuzidweko. Ndipo ndilo gawo labwino la izo, ndiye inu mudziwa momwe inu mungagwirire ntchito pamene inu mulowa mu katembenuzidwe. Tsopano zindikirani tsopano, mphaso ndi mayitanidwe zopanda kulapa, ndiyo njira yokha imene ine ndikhoza mwa malemba kuyika kuyitanidwa kwanga mwa Ambuye. Ndipo ndikudalira kuti ine ndili nawo anzanga usiku uno amene atamvetse ndithudi izi ndikusaganiza kuti ndizandekha, koma kuti inu mukhale nako kumvetsa ndikudziwa chabe chimene Ambuye anena kuti Iye akanachichita. Ndikupeza china chake chikusunda ndiye kutsatira muicho. Tsopano pachiyambi chinthu choyamba chimene ine ndikhoza konse kukumbukira ndi masomphenya. Chinthu choyamba chimene ine ndikhoza kukumbukira ku malingaliro anga ndi masomphenya amene Ambuye anandipatsa ine. ndipo izo zinali zaka zambiri mbiri kale ine ndinali nyamara wang'ono kwambiri ndipo ine ndinali ndi mwala mudzanja langa tsopano ine ndikupepesa ine ndikoza kukumbukira pamene ine ndinali kuvala dilesi ya Itali ine sindikudziwa ngati inu aliyense wa inu nonse muli akulu mokwanira kuti mungakumbukire pamene anyamata ang'ono ankavala madilesi a Atali ndiyangati muno akukumbukira pamene wana ankavala inde madiresi Atali chabwino ine ndikoza kukumbukira mukanyumba kanga kang'ono uko kumene ife tinkakhala ine ndinali kukwawa pansi ndipo anali wina wake ine tindikudziwa yemwe iye anali analowa mkati ndipo mayi anali atayika kaduwa kakang'ono kakang'ono kabulu mu diresi langa ndipo ine ndimalephera basi kuti ndiyende koma ine ndinali kukwawa pamenepo ndipo ine ndinakanikiza chala changa muchisanu pa mapazi awo ndipo ndinali kudya chisanu kuchokera pa pazi lawo atayima pambali pa malo a moto kukhala akudzitenthesa ine ndikukumbukira mayi wanga akundigwedeza kundichotsapo ine chifukwa cha izo tiyeno chinthu chotsatira ine ndikukumbukira tiyenera kukhala pafupi zaka ziwiri kenako ine ndinali ndimala waung'ono ndipo izo zikhoza kundipanga ine kukhala pafupi zaka zitatu zakubadwa ndipo mʼbale wanga wang'ono ndiye akanakhala basi pafupi osati kwenikweni zaka ziwiri zakubadwa ndipo kotero ife tinali kunja kubwalo la kutseri kumene kunali chabe bwalo laling'ono lowazira kumene iwo ankakonda kubweresa nguni ndi kuwaza nguni ndiyangati akukumbukira masiku amenewo pamene inu munkakokera nguni kubwalo la kutseri ndi kukawaza izo chifukwa chiyani ine ndavala tayi ngakhale usikuno ine ndili kwathu komwe ndiye pamene iwo kunja uko mubwalo lakale lowazira uko kunali nthambi yaing'ono imene imafika uko kuchokera kukasupe tinali ndi chikho cha mphonda chakale kumtunda uko kukasupe kumene ife tinkatungira madzi athu ndi kuwayika iwo mu mtsuko wachikale wa mkunguza ndi kubwera nawo iwo ine ndikukumbukira nthawi yotsiriza imene ine ndinawaona akugo anga amuna ang'ono achikulire iwo asanamwalire iwo anali ndi zaka zana limozi ndi nkhumi zakubadwa ndipo pamene iwo anamwalira ine ndinawanyamula iwo mu mikono yanga ndi kuwagwirizira iwo monga chonchi basi iwo asanamwalire iwo anayika mikono yawo mondikumbatira ine ndipo anati mulungu adalitse moyo wako wokondedwa tsopano ndi nthawi zonse pamene iwo ankamwalira ndipo ine sindikuganiza kuti mzimayiyo anakhalapo nayo konse peyala ya nsabato ya iye mwini mu moyo wake ndipo ine ndikukumbukira ndi kuwayang'ana iwo ndipo ngakhale pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ndimakhoza kupita ndi kukawaona iwo mmawa uliwonse iwo amakhoza kuuka wopanda nsapato ndi kututsa mu chisanu icho kupita kukasupe kukanyamula chidebe cha madzi nabwerera mapazi awo ali momwemo kumene kotero izo sizikupwetekani iye anakhala moyo zana ndi khumi kotero inde bwana iwo anali kwambiri mbiri wolimbika naponso kotero ndiye ine ndikukumbukira iwo ankafuna andiwuze ine za mabulo a abambo anga amene iwo ankasewera nawo pamene iwo anali mnyamata ndipo kanthu kakale kosaukako ine ndinaganiza kodi iwo akwera bwanji mchipinda chapamwamba icho kang'ono kakhumbi ka zipinda ziwiri ndipo iko kanali nacho chipinda chapamwamba apo ndipo iwo anali nayo mitongo iwiri yodulidwa anapanga makwerero okwerera mmwamba chabwino ine ndinatero chabwino tsopano iwo anati tsopano chikatha chakudya cha madzulo ine ndikuuza iwe kukuonetsa iwe mabulo a abambo ako ndipo ine ndinati chabwino kotero iwo amati akaonetse iwo kwa ine mu bokosi pamwambapo momwe iwo ankayika zinthu zawo monga anthu achikulira amachitira ndipo ine ndinaganiza ndimotani mu dziko momwe kanthu kakale kosaukako kati kakwerere mmwamba pa makwerero awo kotero ine ndinafikapo ndipo ine ndinati agogo akazi ine ndinati tsopano dikirani wokondedwa ine ndikwera pamwambapo ndikukuthandizani inu iwo anati yima pambali kukwera makwerero awo iwo anapita ngati gologolo iwo anati chabwino bwerano iwo ine ndinati chabwino agogo akazi ine ndinaganiza oh my ngati ine ndingakhoze chabe kukhala monga choncho kuchuluka kwa mphamvu kotero mwa ine komabe pa usiku wa zaka zana ndi khumi tsopano ndiye ine ndi kukumbukira kukhala ndili ku kasupe wakale wang'ono uyu ndipo ine ndinali ndi mwala ndipo ndinali kuponyera iwo pansi monga choncho mu matope kuyesera kumuonetsa mbale wanga wang'ono omwe ine ndinaliri wamphamvu ndipapo panali mbalame itakhala mwamba mu mtengo uwo ndipo iyo inali chabe kuyimba ikuzungulira pamenepo phwiti uyo wang'ono kapena china chake ndipo phwiti wang'ono ine ndinaganiza kuti iye analankhula kwa ine ndipo ine ndinatembenuka ndipo ndinamvetsera ndipo mbalameyo inawulukapo ndipo liwu linati iwe ukakhala gawo lalikulu la moyo wako pafupi ndi mzinda wotchedwa New Albany ndiwo mamayilosi atatu kuchokera kumene ine ndinaleredwa ndinapita pafupi chaka chotsatira kumalowo popanda lingaliro la kupita uko konse New Albany motsatira popyola mu moyo momwe zinthu izo tsopano yang'anani makolo anga sanali achipembedzo bambo anga ndi mayi sankapita ku church izo sanachitike iwo anali akatolika mzukulu wanga wang'ono amene wakhala muno pena pake usiku uno ine ndikuganiza ine sindikudziwa iye ndi msilikali ine ndikumupempherera iye iye ndi mkatolika iye mwini mkatolika panobe ndipo usiku watha pamene iye anali kuno ndipo anaona zinthu izo za mulungu iye anali kuyimirira pomwepo pa nsanja paja iye anati atayima pamenepo ndipo iye anati amalume abilo iye wakhala kutsidya kwa nyanja kwa nthawi yotalika anati pamene ine ndinaona zija anati zijazi sizimachitika mu mpingo wa katolika iye anati zijazi ine ndikukhulupirira malume abiru inu mukulondola iye anatero ndipo kotero ine ndinati wokondedwa izo sizili ine amene ndikulondola ndi iye amene akulondola ona iye ndi amene akulondola ndipo kotero iye anati repeat ndipo kotero iye anati iye ine ndinati tsopano ine sindikukupempha iwe kuti uchite kanthu Melvin koma uzingomutumikira ambuye yesu khristu ndi mtima wako wonse iwe upite kulikonse kumene iwe ukufuna kupita koma ukhale wotsimikiza mu mtima mwako kuti yesu khristu wabadwa mwatsopano ona mu mtima mwako ndiye iwe uzipita ku mpingo uliwonse umene iwe ukufuna kupitako zitachitika izo tsopano koma anthu amene ine ndili pambuyo pawo anali achikatolika bambo anga ndi ach irish ndipo mayi anga anali ach irish kudukiza kokhako kumene kulipo mu magazi ach irish agogo anga akazi anali mmwenye wa chi cheruk mayi anga ali chabe pafupi wobadwa mwatheka ndipo kotero ndiye ine kwa ine ndiwo mbalo wathu itatha itatu nali kutazilala koma ndiko kudukiza kokhako mukukhala wa chi irish mwathunthu Harvey ndi Branham linali dzina ndiyeno kuseli kwa iwo kunali Lyons limene lili la chi irishibe ndiyeno iwo anali onse achikatolika koma ine mwini ife tinalibe kuphunzitsidwa kwa chipembedzo kapena kuphunzitsidwa konse ngati wana koma mphaso izo masomphenyawo ine ndinkaona masomphenya pa nthawiyo basi monga ine ndikuchitira tsopano ndikokulondola chifukwa mphaso ndi mayitanidwe ndi zopanda kulapa ndikudziwiratu kwa mulungu mulungu kuchita china chake kutsika kupyola mmoyo ine ndinali kuopa kunena chilichonse za izo inu mwawerengapo mbiri yanga mu kabuku kang'ono kotchedwa yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ine ndikuganiza zili mu ena amabuku enawa mkulondola uko jin kodi izo zili muiri lozowerereka buku lozowerereka mu buku limene ife tili nalo tsopano kodi ndilo mbiri ya moyo ine ndikuganiza ilo lili ndiye pamene ife tinali kodi sizoyipa izo mabuku anga omwe ndipo ine sindinawerengepo iwo ine mwini koma wina wake amawalemba iwo kotero ndiye pali chabe china chake chimene iwo amatenga mu msonkhano ine ndakhala ndikupyola mu izo kotero ine ndikuyembekezera china chake nthawi zonse kuti chichitike kotero ndiye iwo ali abwino ine ndawerengapo mbali za iwo tsopano apa ndi apo basi pamene ine ndipeza mwayi ndipo tsopano muli monse monga mnyamata wang'ono ine mukudziwa masomphenya momwe iwo analankhulira kwa ine ine ndinali wapafupi zaka zisanu ndi ziwiri zakubadwa ndipo anati usati udzamwepo kapena kusuta kapena kuononga thupi lako munjira iliyonse padzakhala ntchito yoti iwe udzayichite pamene iwe uti udzakulirepo ndipo inu mwamvapo izo zikunenedwa mu bukhu chabwino ndiko kulondola monse motsatira izo zinapitirira kuchitika pamene ine ndinadzakhala mtumiki chabwino ndiye izo ndiye izo zinayamba kuchitika nthawi zonse ndipo ine usiku wina ndinawaona ambuye wathu yesu ine ndikunena izi ndi chilolezo ine ndikukhulupirira kuchokera kwa mzimu woyera mngelo wa ambuye amene amabwera sali ambuye yesu izo sizimaoneka ngati iye mumasomphenya omwewo pakuti masomphenya amene ine ndinawaona a ambuye yesu iwo anali munthu wang'ono iwo sanali ine ndinali ndili kunja m'munda kupempherera abambo anga ndipo ine ndinabwerera mkati ndipo ine ndinapita mukama ndipo usikuwo ine ndinayang'ana pa iye ndipo ine ndinati o mulungu apulumutseni iwo mayi anga anali kale atapulumutsidwa ndipo ine ndinali nditawabatiza iwo ndiye ine ndinaganiza o abambo anga amamwa choncho ndipo ine ndinaganiza ngati ine ndingakhoze kuwafikisa iwo kuti awalandira ambuye yesu ine ndinapita panja ndinakagona pansi pakamphasa kakang'ono kachikale panja muchipinda chakukhomo pafupi ndi chitseko ndipo china chake chinanena kwa ine nyamukapo ndipo ine ndinanyamukapo ndinapita ndikuyenda ndikubwerera mu kamunda kuseri kwa ine kamunda kakale ka thengo la matsache ndipo apo atayimirira osati kuposa mapazi khumi kuchokera kwa ine panayima mwamuna atapaa chovala choyera munthu wang'ono anali atapinda mikono yake monga chonchi wandevu wokhala ngati wamfupi tsitsi lofika ku mapewa ake ndipo iye anali kuyang'ana chambali kwa ine monga chonchi thunthu la maonekedwe amtendere koma ine sindimakhoza kumvesa izo momwe mapazi ake lina kumbuyo kwa linzake basi ndipo mphepo ikuwomba mwinjiro wake ukusuntha kachire kakupizika ine ndinaganiza tsopano dikira miniti ine ndinadzinuma ndekha ine ndinati tsopano ine sindikugona ndipo ine ndinathotholera pansi ndinakoka kachiduswa kakang'ono kachire ilo nimukudziwa kukatenga iko ngati kotokosera m'mano mmenemo ine ndinakayika iko mkamwa mwanga ine ndinayang'ana mbuyo chakunyumba ine ndinati ayi ine ndinali umo ndikupempherera atati ndipo china chake chinati bwera kunja kuno ndipo apa payima mwamuna uyu ine ndinaganiza awu akuoneka ngati ambuye yesu ine ndinaganiza ine ndikudabwa ngati iye ali iye anali kuyang'ana chimodzimodzi basi molunjika kuloza kumene nyumba yathu ili pakali pano kotero ine ndinasundira mbali iyi kuti ndione ngati ine ndingakhoze kumuona iye ndipo ine ndimakhoza kuona mbali ya nkhope yake monga choncho koma iye ine ndinachita kutembenukira chozungulira kumbali iyi kuti ndimuone iye ndipo ine ndinati sizinamusunde iye ndipo ine ndinaganiza ine ndikukhulupirira kuti ine ndimuyitana iye ndipo ine ndinati yesu ndipo pamene iye anatero iye anayang'ana mozungulira monga choncho ndizo zonse zimene ine ndikukumbukira iye anangofikira ndi mikono yake palibe wojambula mu dziko angakhoze kujambula chithunzi chake maonekedwe a nkhope yake chopambana chimene ine ndinayamba ndachionapo chilicho cha Hoffman mutu wa khristu ali wa 33 ine ndilinacho icho pa zowerenga zonse ndi chilichonse chimene ine ndimachigwirisa ntchito ndicho chifukwa kuti icho chinkaoneka basi monga icho kokotero ndiye kapena pafupifupi ndithu mwapafupi monga icho chingakhoze kukhalira iye anaoneka ngati mwamuna ngati iye akanati alankhule dziko likanafika pa mathero ndipo komabe ndi chikondi chochuluka ndi chifundo mpaka iwe ine basi ndinangogwapo ndipo pakuwala kwa tsiku ndinadzipeza ndekha basi pakutulukira kwa tsiku malaya ogonera akukha kunyowa ndi misozi pamene ine ndinabwerera kwa ine mwini ndikuyenda kubwerera kupyola mutchire la masache wa kunyumba ine ndinazinena izo kwa mzanga wotumikira iye anati bile izo zikuthamangitsa iwe misala ndipo anati ameneyo ndi mdiyerekezi iye anati usadiwe kusifidwe ndi kalikonse kongako ine ndinali mtumiki wa baptist pa nthawiyo chabwino ine ndinapita kwa mzanga wina wakale ine ndinakhala pansi ndikumuza iye za izo ine ndinati mbale iwe kuganiza chiyani za izo Yanadi tabuno bire inendukukuza iwe. Yanadi inendukubira ngaliwe ukanati yesere kusunga mwe wako zingo lalikira zimene zili mu Bible umu. Chisomo cha Mulungu ndi zinazotero inesindika napita kumbali kuchindu china chododometsa china chake monga icho. Ndinati bwana inesindikutanthauza kuthamangira chindu china chododometsa. Ndinati chinuchoka chimene ine ndikuyesera kupeza ndi chimene ichi chili. Yana libire zaka zapitazo iwo ankakhala nazo zinthu zimenezo mu mipingo koma anati pamene atumwi anatha zinthuizo zinatha ndi iwo ndipo anati tsopano chinthu chokha chimenefe tili nacho kuona kwa mtundu uliwonse kwa zinthuizo anati ndi za mizimu ziwanda. Ine ndinati o mbale makine inu mutandauza zimenezo. Iye anati inde bwana. Ine ndinati o Mulungu mundichitire ine chifundo. Ine ndinati ine o mbale makine kodi inu mungalumikizane nane mupemphero kuti Mulungu asadzalole konse izo kuti zidzachitike kwa ine. Inu mukudziwa ine ndimamukonda iye ndipo ine sindikufuna kulakwisa mu zinthu izi. Ine ndinati inu mupemphere nane ine. Iye anati ine nditero mbale bire gogotero ife tinali nalo pemphero pomwepo apo mu nyumba ya abusa. Ine ndinawafunsa zitumikangapo chinthu chomwecho chimabwera ndiye ine ndimachita manda kuwafunsa iwo chifukwa iwo akhala akuganiza kuti ine ndinali mdiyerekezi. Kotero ine sindinkafuna kukhala monga choncho. Ine ndinkadziwa mu mtima mwanga kuti china chake chinachitika tsopano ndizo zonse zimene zinalipo panali china chake mu mtima mwanga chimene chinachitika ndipo ine sindinkafuna kukhala monga choncho ayi konse. Kotero kenako muzaka ine ndinamva tsiku lina kumusi kumpingo wa First Baptist kumene ine ndinali membala pa nthawiyo. Ine ndinamumva wina akunena ndikuti iwe unayenera kupita ndi kukawamva oyera odzigubuduzawo usiku wathu. Ndipo ine ndinaganiza oyera odzigubuduza ndipo mzanga wa ine Walt Johnson woyimba besi. Ndipo ine ndinati chinali chiyani chimenecho mbale Walt? Iye anati gulu la achipentekosite awa. Ndipo ndinati chiyani? Iye anati achipentekosite. Anati bire ngati iwe ukanangoona izo. Anati iwo anali kugubuduka pansi monga choncho ndikumalumba mwamba ndi pansi. Ndipo anati iwo ananena kuti iwo amachita kumabwebweta mu mtundu wina wa malilime osadziwika kapena iwo sanapulumutsidwe. Ndipo ine ndinati zili kuti zimenezo? Anati msongano wa ung'ono wachikale wa mhema kunja uko kumbali ina ya Louisville. Anati anthu achikuda zedi. Ndipo ine ndinati ndipo iye anati kuli anthu ambiri achizungu kumeneko. Ndipo ine ndinati kodi iwo amachita izo nawonso? Anati inde iwo amachitanso izo nawonso. Ndipo ine ndinati ndizo zachilendo. Ndipo anthu masakanizika ndi zinthu ngati zimenezo. Ine ndinati chabwino ine ndikuganiza ife tiyenera basi kukhala nazo zinthu zimenezo la Mulungu mmawa. Ine sindidzayiwala konse izo. Iye anali kuti akhoko lowuma lalalanje chifukwa cha kudzimbidwa kumene iye anali nako. Ndipo ine ndikukhoza basi kuziona izo bwinobwino monga izo zinali dzulo. Ndipo ine ndinaganiza kubwebweta kumalumba mwamba ndi pansi ndi zipembezo za mtundu wanji zimene iwo ati adzakhale nazo potsatira. Ndipo kotero ine ndinapitirira. Kenako kuchokerapo ine ndinakumana naye munthu wachikulire amene ali muno mu mpingo mwina mwake tsopano kapena iye anali kuno ku mpingo wa dzina la John Ryan. Ndipo ine ndinakumana naye iye pamalo munthu wachikulire wa ndevu zazitali ndi tsitsi. Ndipo iye mwina akhoza kukhala ali pano. Ine ndimaganiza kuti iye anali wochokera ku Benton Harbor chakuno ku nyumba ya David. Ndipo iwo anali nawo malo mu Louisville. Ine ndinali kuyesera kuwapeza anthu amenewo. Ndipo iwo ankaitcha iyo sukulu ya aneneri. Kotero ine ndinaganiza kuti ine ndidzapita ndikukaona chimene izo zinali. Chabwino ine sindinamuone aliyense akugubuduka pansi koma iwo anali nazo ziphunziso zina zachilendo. Ndipo uko ndi kumene ine ndinakumana naye munthu wachikulire uyu. Iye anandiyitanira ine kuti ndipite kumalo ake. Ine ndinapita kutchuti. Ndipo ine ndinali uko tsiku lina. Ndipo ine ndinabwelera ku nyumba yake. Ndipo iye anali atapita kale. Ndipo iye anali atapita kwina kwake kumusi mu Indianapolis. Anati ambuye anamuitana iye mkazi wake. Ine ndinati inu mukutandauza kuti inu munamulola bambo uja kuchoka monga choncho? Iye anati iye ndi wantchito wa Mulungu. Kamunthu kachikulire kosauka kanafa masabata pang'ono apitawo ine ndinamva. Ndipo iye anali wodzipereka kwa iye mayi. iwo mtundu wa mkazi woti ukhale naye ndikokulondola cholondola kapena cholakwika iye akulondola basibe ine ndinati chabwino ine ndimadziwa iwo topena iye mbale Ryan kodinu muli muno iye sali muno iye analimo tsiku lina ticoncho iye anyamata chabwino iwo amangokhala moyo ndi chimene iwo achipeza ndipo iye analibe kanthu koti adye mnyumbamo ndikokulondola ndipo ine ndinali nditagwira nsomba zina kudziwe kapena nyanja mu Michigan ndipo ine ndinabwelera kumusi kumaloko ndipo iwo analibe ngakhale mafuta oundana mnyumbamo kapena mafuta woti aphikire nsombazo ndipo ine ndinati iwo anakusiyani inu wopanda kalikonse mnyumba anati koma iye ndi wantchito wa Mulungu mbale Bill anati iye ndipo ine ndinaganiza chabwino adalitse mtima wanu wakale mbale ine ndidzayima pafupi ndinu pomwepo ndikokulondola inu mumaganiza mochuluka choncho samuna anu ine ndili wokonzeka kulumikizana nanu ndikuyima pambali yanu chifukwa cha icho ndikokulondola ife ndikusowa akazi ochuluka monga awo lero ndi amuna ochuluka oganiza za akazi awo monga choncho ndikokulondola akanakhala ali America wabwino ngati amuna ndi akazi awo akanalumikizana pali mozi monga choncho cholondola kapena cholakwika kukhala nawo iwo pakanakhala kuli zilekano zochuluka kwambiri kotero ife tinapita ku ndiye ine ndinapitirira ndipo panse wanga popita ku nyumba icho chinali chinthu chachilendo ine ndinabwera kupyola ku Mishawaka ndipo ine ndinaona magalimoto akale ang'ono-ang'ono tsopano ali panseu wotchedwa zikwangwani zazikulu pa izo zoti Yesu yekha ine ndinaganiza nchiyani chili Yesu yekha awayenera kukhala achipembedzo ndipo ine ndinapita mpaka kumeneko ndipo apa pali njinga zinali nazo izo pa izo Yesu yekha makadilaki mafodi amapangidwe yati chilichonse Yesu yekha pa izo ine ndinaganiza chabwino ndikudabwa chimene izo zili kotero ine ndinatsatira izo mozungulira ndinadzafika popeza kuti unali msonkhano wachipembezo anthu mazana kumi ndi asanu mpaka zikwi ziwiri kumeneko ndipo ine ndinamva onse awouko akukuwa ndikulumba mmwamba ndi pansi ndipo akumapitabe ine ndinaganiza nena apa ndi pamene ine ndili ndione chimene oyera odzikubuduza ali kotero ine ndinali pa fodi yanga yakale ndikudziwa imene ine ndimadzinenera kuti imakwanitsa miles makumi atatu pa ora kumi ndi asanu mbaliyi ndi kumi ndi asanu mmwamba ndi pansi mbaliyi kotero ine ndinayikokera iyo kumbali imodzi ine pamene ine ndinapeza maloti ndiyimikepo ndikuyenda kubwerera mbuyo mu nsewu ndinalowa mkati ndinayang'ana pozungulira ndipo aliyense akuyima amene akanakhoza kuyima ine ndimachita kuyang'ana pamwamba pa mitu yawo ndipo iwo anali akukuwa ndikulumba ndikumagwa ndikumapitirira ine ndinaganiza ndi anthu otani awo koma modalikira kwa momwe ine ndinayimirapo ndinkamverera bwinoko izo zikuoneka zabwino ndithu chabwino palibe kanthu kolakwika ndi anthu awo iwo sali amisala ine ndinayamba kulangula ndi wena aiwo kotero iwo iwo anali anthu abwino kotero ine ndinati chabwino tsopano ndiwo msonkhano omwewo umene ine ndinapitako ndi kukakhala usiku wonse usiku umenewo ndipo tsiku lotsatira ine ndinalowa mkati ndipo inu mandimvapo ine ndikunena izo mu mbiri ya moyo wanga ine ndinali pa nsanja ndi atumikizana ndi makumi asanu kapena mazana awiri ndipo mwina opitirira ndipo iwo ankafuna aliyense kuti angoyima ndi kunena kumene iwo amachokera ndipo ine ndinati mlaliki William Branham Jeffersonville kukhala pansi Baptist kotero kukhala pansi aliyense kunena kumene iwo amachokera kotero mawu otsalira uwo pamene ine ndinafika mmenemo ine ndinagona m'munda usiku wonse usiku umenewo ndipo ndinawongola thalauza langa pakati pa mipando iwiri ya fodi inu mukudziwa ndipo ine thalauza lakale la biliwita t-shirt yaing'ono inu mukudziwa kotero mawu otsatira ine ndinapita ku msonkhano nditavala t-shirt yanga yaing'ono ine ndinali nditapita ine ndinalibe kupatula madola atatu ndipo ine ndimayenera kukagula mafuta okwanira okandifikitsa ku nyumba ndiyeno ine ndinadzipezera masikono wena okhala ngati akale inu mukudziwa koma ine ndinali bwino monse ndipo ine ndinapika kumpope ine ndinatenga kapu ya madzi inu mukudziwa ndipo iwo anali abwino zedi kotero ine ndinali nditawanyika iwo pang'ono ndipo ndinadya kadzutsa tsopano ine ndikanakhoza kudya nawo iwo tsopano iwo amadya kawiri pa tsiku kuma ine sindikana kosa kuhika kalikonse muchopereka kotero ine sindikana tero ndikana wadiera iwo so leo ndiye ine ndinapika mmene mu mawa uwo ndipo anati ine ndiye ndina basi ndina gawiri la izo ndipo kotero mmene mu mawa uwo ndipo iye anati ife tikufuna William Branham mlaliki wang'ono amene anali pansanja usiku watha wa Baptist. Anani peri kumufuna iye kuti abweretse utenga mawa uno. Ine ndinaona kuti izo zindiko kaine molimba kululandu ilo ine wa Baptist. Kotero ine ndinakalanga kukwera mina pansi mu mpando wanga. Ine ndinali ndavala trauza labiriwita ndi t-shirt inu mukudziwa ndipo ife tinkavala maubusa. Kotero ndipo ine ndinakhala kumbuyo mu mpando monga chonchi. Kotero iye anafunza ndawi ziwiri kapena zitatu ndipo ine ndinakhala pansi pafupi ndi mbale wachikuda. Ndipo chifukwa chimene iwo anachitira msongano wawo kumpoto chifukwa cha tsango limene linalipo pa ndawiyo kummwera kotero iwo sakanachitira iwo kummwera kotero ine ndinadabwa chimene ichi Yesu yekha chinali ndipo ine ndinaganiza malingana ngati ali Yesu zonse zili bwino kotero izo sizipanga usiyana kulikonse kaya ndizo momwe izo zilili basi malingana ngati ali iye kotero ine ndinakhala pamenepo kandawi pang'ono ndikuwayang'ana iwo. Ndipo kotero iwo anayitana nthawi zinaso ziwiri kapena zitatu ndipo mʼbale wachikuda uyu anayang'ana pa ine iye anati kodi inu mukumudziwa iye ine chionetsero chinali pamenepo ine sindikanakonza kunama kwa munthuyo ine sindinafune kutero ine ndinati taona mʼbale inde ine ndikumudziwa iye iye anati chabwino pitani mukamutenge iye ine ndinati chabwino ine ndikuwuzani inu mʼbale ine ndinati ine ndine iye koma inu mukuona ine ndinati taona ine trauza labiriwita ili pitani pamwambapo ndipo ine ndinati ayi ine sindingakonze kupita apo ine ndinati ndidavala trauza ili monga chonchi t-shirt yaing'onoyi anati anthu awo sasamala momwe iwe wavalira ndipo ine ndinati chabwino taonani inu musanene izo mwamva ine ndinati taonani ine ndavala trauza la biliwita ili ine sindikufuna kupita pamwambapo anati aliyense akudziwa kumene kuli William Branham iye anati ali pano iyeyo my ngope yanga yofira kwenikweni inu mukudziwa ndipo panda kuvala tai inu mukudziwa ndi t-shirt yaing'ono yachikale iyi inu mukudziwa nditavala kasingereti kakang'ono monga chonchi ndipo ine ndinapita ndikuyenda kupyolapo makutu anga akutentha ine sindinakhalepo pafupi ndi maikrofoni ndipo kotero ine ndinayamba kulalikira pamwambapo ndipo ine ndinatenga mutu ine sindiza uyiwala konsewo bambo wolemera anakwezera maso ake mugehena ndiyeno iye analira ine nthawi zambiri ndimalalikira zinthu zitatu zazing'ono monga choncho bwerani mudzamuone mwamuna mukukhulupirira inu izi kapena ndiye iye analira ndipo ine ndinapitirira kunena kulibe maluwa uko ndiyeno iye analira kulibe misonkhano ya pemphero uko ndiyeno iye analira kulibe ana uko ndiye iye analira kulibe nyimbo ndiyeno iye analira ndiye ine ndinalira kotero zitachitika kuti zonsezo zatha bwanji mayi iwo basi onse iwo kundizinga ine kundifuna ine kuti ndibwere ndikawachititsire iwo msonkhano ndipo ine ndinaganiza nena mwina ine ndine woyera wodzigubuduza mwaona kotero ine ndinaganiza mwina unani iwo anali anthu abwino chotero ndipo ine ndinayenda kupita panja paja mwamuna atavala nsapato za wolisha ng'ombe ndi chisoti chachikulu cha wolisha ng'ombe ne ndinati inu ndinu ndani iye anati ndine mkulu wakuti ndi wakuti wochokera ku Texas ne ndinaganiza chabwino izo zinkaoneka munthu wina anabwerapo atavala trauza ya bogati yaing'ono ya zotina izinu mukudziwa iwo ankakonda kuseverera nazo gofu ndi imozi ya swetala zoluka yaing'ono kwambiri iye anati ndine reverend wakuti ndi wakuti wochokera ku Florida kodi iwe ungabwere kudzachititsa ine ndinaganiza ine ndili kwathu komwe mnyamata mutalauza labiriwita ili apa ndi t-shirt ndizo zabwino basi kotero inu mwamvapo mbiri ya moyo wanga pa zinthu izo kotero ine ndilekezerapa ndikukuwuzani inu china chake chimene ine sindinanenepo kale chinthu choyamba ine ndikufuna ndikufunseni inu ine ndimati ndichilambalale icho ine sindinachinenepo icho mugulu mmoyo wanga ngati inu mundilonjeza ine kuti inu mudzandikonda ine ndipo mudzayesa kundikonda ine mochuluka choncho nditatha ine kunena izi monga inu mukuchitira ine ndisananene izo kwezirani mwamba dzanja lanu chabwino Jo lonjezo lanu kunendiza kutsutsani inu kwa iyi. Ndidakhala mu msonkhano usiku umenewo pamene iwo amakhoza kuimba nyimbo zawo iwo akumaomba manja awo ndipo iwo amaimba ine nyimbo yaimono ija ine ndikudziwa iwo anali magazi ine ndikudziwa iwo anali magazi ndipo iwo amakhoza kutamanga kupera ndikutsika mtingira ndi chilichonse ndipo akungovula ndikulemekeza Ambuye. Ine ndinaganiza izo zikumvera bwino kwambiri kwa ine. Ine ndinayamba ndipo iwo anali kulozera ndayi zonse kumachidwe. Machidwe 24, machidwe 238, machidwe 1049. Zonse izo. Ine ndinaganiza nena ndilolemba. Ine sindinaonepo konse iwo monga choncho kale. Koma mtima wanga unali kuyaka. Ndinaganiza izi ndizodabwitsa. Ine ndinaganiza iwo anali gulu la oyera odzikukudusa pamene ine ndinakumana nawo iwo koyamba. Ndipo ine ndinaganiza oh my tsopano iwo ndi gulu la angelo. Onani ine ndinasinda malingaliro anga mwansanga kumene kotero mawu otsatira pamene Ambuye anandipatsa ine mayi waukulu kuti ndichititse misonkhano iyi. Ine ndinaganiza oh my ine ndiyanjana ndi gulu la anthu ili ilo liyenera kukhala mtundu walimene iwo ankakonda kulitcha a Methodist ofula anangopita patali pang'ono. Ine ndinaganiza mwina ndicho chimene icho chili kotero ine ndinaganiza chabwino ine ndine ine zedi ndikuzikonda izo oh pali china chake za iwo chimene ine ndikuchikonda iwo ali wodzichepesa ndi wokoma kotero chinthu chimodzi chimene ine sindimakoza kupesa chinali kulangula malilime uko izo zinandigwira ine ndipo ine apo panali munthu mmodzi titi atakhala apa ndi wina chapa ndipo iwo anali atsogoleri agululo mmodzi uyu amakoza kuuka nalangula malilime uyu amakoza kutandauzira izo ndipo amanena zinthu zokuza msonkhano ndi zina zotero ine ndinaganiza mayi ine ndiyenera kuwerenga izo kotero ndiye motembenuza kugwapa uyu ndiyeno nkubwelera pa mmodzi uyo ndipo mmodzi aliyense amakoza kulangula malilime kutandauzira mpingo wonse umakoza kulangula koma iko tikunaoneke ngati kutandauzira kumadza monga amuna awiri awa tsono ine ndinaona iwo anakhala moyandikana pamodzi ine ndinaganiza oh my iwo ayenera kukhala angelo kotero ndili chikhalire kumbuyo uko chilichonse chimene izo zinali inu mukudziwa ine simakoza kuzimvesa izo iwo umakoza kubwera pa ine ndipo ine ndilinayo njira yodziwira zinthu ngati Ambuye akufuna kuti ine ndidziwe izo inu mukudziwa ndipo ine sinditi ndichotifa ine ndikunena kuti ine sindinena izi ayi ngakhale kale mugulu ngati ine ndifuna kufufuza kwenikweni chilichonse Ambuye kawiri kawiri amandiuza ine za zinthu izi ndicho chimene mphaso ilili inu mukuona kotero iwe sungangoponyera basi izo pamaso pa wanthu izo zimakhala ngati kuponyera ngale zako pamaso pa nkhumba ndichopatulika chinthu choyera ndipo iwe sufuna kuchita izo kotero Mulungu adzanditsutsa ine monga kulangula kwa mʼbale ndi zina zotero ine sindikanati ndiyesere kufufuza china chake choyipa za mʼbale nthawi ina nditakhala pa tebulo ndi munthu iye mkono wake atandikumbatira ine anati oh mʼbale Branham ine ndimakukondani inu ndipo ine ndinapitirira kumverera china chake chikusuntha ine ndinayangana pa iye iye sibwenza atandiuza ine izo ine ndinadziwa kuti iye sanali kutero izo onani chifukwa apo icho chinali iye anali mantelari wachinyengo ngati anakhalapo konse mmodzi onani ndipo pomwepo apo mkono wake atandikumbatira ine ine ndinali chabwino sikomo ndinachokapo ine sindifuna kudziwa izo ine kuli bwino ndingomudziwa iye momwe ine ndikumudziwira iye ngati mʼbale wanga ndikulola kuti izo zipite monga choncho kumulola Mulungu kuti achite zotsalira za izo mwaona ndipo ine sindikufuna sindikudziwa kufuna kudziwa zinthu izo ndipo nthawi zambiri pa zinthu izi simuno mu mpingo ine ndikhala nditakhala mʼchipinda kukhala mʼnyumba yodyera ndipo mzimu woyera umandiuza ine zinthu zimene zili zichitike anthu ali pomwe pano amene akuziwa izo kuti ndizoona ine ndikhoza kukhala ku nyumba ndipo ine ndikunena tsopano khalani osamala pakubwera galimoto pakapita kanthawi uyo adzakhala munthu wakuti wakuti mwabweretse iwo mkati pakuti Ambuye anena kuti iwo adzakhala pano pamene petipita kumusi kunsewu uko kukakhala zinthu zina zake zikuchitika kukasamale pa mphambano apo chifukwa inu mukatsala pang'ono kugundidwa ndipo ingoonani ngati izo sizili mwanjira imeneyo unani ndawiri yonse mwangwiro basi kotero iwe sufu na kudziponyera weka moti luka kwambiri muizo ifaiwe unga izo ndizo inu mukwaza kugwisa ntchito izo inu mukwaza kugwisa ntchito iyo ndi mphaso ya Mulungu koma iwe usamale chimene iwe ukuchita nayo iyo Mulungu atakufunsani yanganani pa Mose Mose anali munthu wotumidwa ndi Mulungu kodi inu mukhulupirira izo wokonzedwe latu wodziwidwi latu ndikupangidwa mneneri ndipo Mulungu anamtumiza iye uko anati pita akalangule kwa thandwe ilo litakanthidwa kale anati pita ukalangule kwa thandwe ndipo ilo likatulusa madzi ake koma Mose mokwiya anathamangira kunja uko ndipo anakantha thandwelo madzi sanatuluke iye analikanthaso ilo anati inu owukira kodi ife tikutulutsireni inu madzi kuchokera mu thandwe ili ndimukuona chimene Mulungu anachita madzi anatuluka koma anali bwera kuno Mose awo anali mapeto a izo onani iwo umayenera kusamala zinthu zimenezo kotero iwe zimene iwe umachita nazo mphaso zauzimu ungangati mlaliki mlaliki wabwino wamphamvu ndipo amatuluka analalikira basi kuti angotenga chopereka ndi ndalama Mulungu adzamutsutsa iye chifukwa cha izo ndipo kulondola iwe umayenera kusamala ndi chimene iwe ukuchita nazo mphaso zauzimu ndipo kapena kuyesa kupanga kutchuka kwina kapena dzina lalikulu la mpingo wina kapena dzina lalikulu la iye mwini ine kuli bwino ndikhale ndi msongano wa usiku uwiri kapena utatu ndikuka wocherapo kwina kwake ndikukhala wodzichepesa ndikukhala pansi ndipo inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza inde bwana nthawi zonse muzisunga malo ano pamene Mulungu akhoza kuyika dzanja lake pa inu izi ndi za moyo wamkati tsopano kumbukirani kotero ndiye tsiku ili ine ndinaganiza chabwino ine ndikayendayenda ndipo ine ndinangokhala wochenjezedwa kwambiri ndi anthu amenewo ine ndinaganiza ine ndipeza zamuna amenewo ndipo panja pabwalo ine ndinapitirira kuwafunafuna iwo utatha msonkhano ine ndinayangʼana pozungulira ine ndinampeza mmodzi wa iwo ine ndinati inu muli bwanji bwana iye anati iwe uli bwanji anati kodi unali iwe mlaliki wang'ono amene analalikira mmawa uno ine ndinati ine ndinali zaka makumi awiri ndi zitatu pa nthawiyo ine ndinati inde bwana ndipo iye anati dzina lako paja linali ndani ine ndinati Branham ndipo ine ndinati lanu ndipo iye anandiuza ine dzina lake ndipo ine ndinaganiza chabwino tsopano ngati ine ndingakhoze chabe kupeza kukhuza kwache kwa mzimu wake tsopano ndipo komabe osadziwa chomwe chinali kuchita izo ndipo ine ndinati chabwino ndimati bwana ine ndinati anthu inu muli nacho china chake pano chimene ine ndilibe iye anati kodi iwe uli nawo mzimu woyera chikhulupirire chako ine ndinati chabwino ine ndine wa baptist iye anati koma iwe unalandira mzimu woyera chikhulupirire chako ndipo ine ndinati chabwino mbale inu mukutanthauza chiyani ine ndinati ine ndilibe chimene inu nonse muli nacho ine ndikudziwa izo ine ndinati chifukwa inu muli nacho china chake chimene chikuoneka kuti chili champhamvu ndipo kotero anati kodi iwe unayamba walankhulapo ndi malilime ndipo ine ndinati ayi bwana anati ine ndikuwuza iwe mwamsanga ndithu kuti iwe ulibe mzimu woyera ndipo ine ndinati chabwino ngati izo ndi zimene zimatengera kuti ukhale nawo mzimu woyera ine sindili nawo iwo ndipo kotero iye anati chabwino ngati iwe sunalangulepo ndi malilime iwe ulibe iwo ndipo kupitirira kulangulana naye mwanjira iyo ine ndinati chabwino ine ndingakhoze kuupeza kuti iwo anati kalowe muchipinda umo ndipo kayambe kumafunafuna mzimu woyera ndipo ine ndinangopitirira kumamuyang'ana iye inu mudziwa iye sanali kudziwa chimene ine ndinali kuchita koma iye ine ndinadziwa kuti iye anali nako kumvelera kwa chilendo pang'ono chifukwa iye maso ake anayamba kunyezimira pang'ono pamene iye ankayang'ana pa ine ndipo iye koma iye anali kwenikweni mkhrisitu iye anali mwamteradi momveka bwino kwa thunthu mkhrisitu ndipo kulondola chabwino ine ndinaganiza Mulungu alemekezeke apa izo zili ine ndiyenera kukafika kuguwa ilo pena pake ine ndinapita kunja ndinayang'ana pozungulira ponse ine ndinaganiza ine ndimupeze munthu wina uja ndipo pamene ine ndinamupeza iye ndipo ndiyamba kulangulana naye iye ine ndinati inu muli bwanji bwana iye anati ndimati ndi mpingo uti umene iwe uli iye anati iwo akundiuza ine kuti ndiwe wa baptist ine ndinati eya ndipo iye anati iwe ulibe mzimu woyera uli nawo iwe ine ndinati chabwino ine sindikudziwa anati iwe unayamba walankhulapo mu malilime Ndinati aibwana anati iwe ulibe iwo. Ndipo ine ndinati chabwino ine ndikudzogine ndilibe chimene inu nonse muli nacho ine ndikudziwa izi. Ndipo ine ndinati koma mbale wanga ine ndikufuna iwo kweni kweni. Iye anati chabwino apo pali dziwe lokonzeka ine ndinati ine ndinabatizidwa. Koma ine ndinati ine sindinalandira chimene inu nonse muli nacho. Ine ndinati inu muli nacho ina chake chimene ine ndikuchifuna kweni kweni. Ndipo iye anati chabwino ndizo zabwino ine ndinali kuyesera kumugwira iye inu mukuona ndipo ngati ine pamene ine posiriza ndimapeza mzimu wake tsopano uyo anali munthu winayo ngati ine ndinali nditalankhulapo kwa ozama mu chinyengo apo panali mmodzi wa iwo iye anali akukhala mkazi wake anali mkazi watsitsira kuda iye anali akukhala ndi wa la golide ndipo anali naye iye ana awiri amamwa kutukwana amapita kumalo amowa ndi china chilichonse ndipo komabe mkati umo ndi kumalankhula mu malilime ndi kumalosera ndipo ine ndinati ambuye mundikhululukire ine ndinapita ku nyumba ndipo kulondola ndipo ine ndinati ine ndidzangopeza ine sindingakhoze kumvetsa izo umaoneka ngati mzimu woyera wodala ukugwa ndipo baba chinyengo uyo ine ndinati sindingakhoze kukhala ndizo zonse pa nthawi yayitali iyi ndiye ine ndikuwerenga ndikulira ndinakaniza ngati ine ndikanakhoza kupezana nawo iwo mwina ine ndikanakhoza kupeza chomwe izo zonse zinali apo pali mmodzi mkhristu weniweni ndipo mmodzi winayo wachinyengo weniweni ndiye ine ndinaganiza bwanji za izo o ine ndinati mulungu mwina pali china chake cholakwika ndi ine ndipo ine ndinati pokhala wachikhazikitso izo nkoyenera kuziona mu baibulo izo ziyenera kutero kwa ine chilichonse chimene chigwira ntchito chiyenera kubwera kuchokera mu baibulo ili kapena izo sizili zolondola izo ziyenera kubwera kuchokera apa izo zili zoti zitsimikiziridwe mu baibulo osati malo amodzi okha koma izo ziyenera kubwera njira yonse kupyola mu baibulo ine ndiyenera kukhulupirira izo ziyenera kulumikizana ndi kumangana pali mmodzi ndi lemba lililonse kapena ine sindimakhulupirira izo yeno chifukwa paulo anati ngati ngelo wochokera kumwamba adza akulalikira uthenga wina uliwonse mumulole iye akhale wotembereredwa kotero ine ndimakhulupirira baibulo ndipo ine ndinati ine sindikanakhoza konse kuona kalikonse kongako mu baibulo zaka ziwiri kenako ine nditataya kale mkazi wanga ndi chilichonse ne ndinali kuntunda uko kuchigayo cha green malo anga akale ang'ono kuntunda uko ndikupembera ndinali nditabwelera mu mphanga yanga kuseluko mwa masiku awiri kapena atatu anali masiku awiri ne ndinatuluka kuti ndipitidwe mphepo kukuma kwa mpweya ndipo pamene ine ndinatuluka uko baibulo langa linali litagonapo pa mapeto achipika iwo ukamangolowa mkati mtengo wakale wopikukira pansi iwo unali nayo mphanda mwe iyo ndipo ine iwo unali ndi mphanda utagona pamwamba monga chonchi ndipo mtengo utagona pansi ndipo ine ndinangokhala mnyeng'a pachipika icho ndikugona kumeneko pa nthawi ya usiku ndikuyang'ana mwamba cha mumlengalenga monga choncho dzanja langa lili mwamba monga choncho ndipo nthawi zina kufika pogona ndili kumene pachipika monga choncho ndikupemphera kukhala kuntunda uko masiku angapo osadya basi kapena kumwa ndili uko basi ndikupemphera ndipo ine ndinakayenda kunja kuti ndikapeze kampweya pang'ono kozizira kunja kwa mphanga iyo kunali kozizirako chinyondo ukapita mkati umo kotero ndiye ine ndinabwera ndipapo panali baibulo langa pamene ine ndinaliyika ilo dzulo lake ndipo ilo lidatsekuka ku Ahebri mutu wa 6 ndipo ine ndinayamba kuwerenga apo tiyeni petike pambali pa tipitirire mpaka ku ngwiro osati kuyikanso maziko akulapa ndi ntchito zakufa ndi chikhupiro cha kwa mulungu ndi zinazotero pakuti nkosatheka kwa iwo amene anawunikiridwapo kamodzi atapangidwa kukhala olawa nawo mphaso zakumwamba ndi mayitanidwe ndi zinazotero koma anati koma minga ndi mitungwi zimene zili pafupi kukanidwa zimene mathero ake madzi mvula imavumbira pa dziko lapansi kukalimeletsa ilo ndi kulikonzera ilo kuicho chimene chili pafupi kukanidwa ndi minga ndi mitungwi zimene chitsiziro chake ndikuti zitenthedwe ndipo china chake chinapita ine ndinaganiza ndichapa ine ndimva tsopano chilichonse iye wandidzusa ine apa iye akukonzekera kundipatsa ine masomphenya pakalipa ndipo ine ndinayembekezerapo pa mapeto achipika icho ndikuyembekezera Ndi ndinanya mukapo ndipo ndinaenda chobwerera ndikupita kuntunda ndikumusa. Naenda kubwerera palibe chinachitika. Naenda kubwerera kumbanga yanga kachiwiri palibe chinachitika. Ndinaima pamenepo ine ndinaganiza chakwino ndichiyani ichi. Ndinaenda kupita ku Bible langa kachiwiri ndipo oh hilo linangobwera pa ine ponse kachiwiri. Ine ndinalinyamula hilo ndipo ine ndinaganiza ndichiyani chiri mkati mmenemo chimene iye akufuna kuti ine ndiwerenge. Ndinapitilira kumawerengabe mpaka mmusiza kulapa kwa Mulungu nditi kulupiro ndi zina zotero. Ndipo ine ndinawerenga mpaka mmusi pamene ilo linati mvula imapera kawiri kawiri pa dziko lapansi kukalimeretsa ilo ndi kulikonzera ilo chimene linalingidwira pakuti apa koma minga ndi mitumbi zimene zili pafupi kukanidwa zimene chisizo chake chili kuti zitenthedwe ndipo izo zinandigwedeza ine basi. Ndipo ine ndinaganiza Ambuye kodi inu mundipatsa ine masombenya chimene ne ndinali pamwambapo kuti ndimufunse iye china chake chinzake. Ndipo zonse mwakamodzi patsogolo panga ne ndinaona dziko likuzungulira ndipo ilo linali lonse mwambale. Ndi apa panapita mwamuna akavala zoyera mutu wake uli mwamba akufesa mbewu monga chonchi. Ndipo pamene iye anapita akubwera basi pamene iye anapita kupitilira phiri apa panadza munthu kumbuyo kwa iye atavala zakuda mutu wake ataweramitsa akufetsa mbewu. Ndipo pamene mbewu zabwino zinatuluka izo zinali tirigu. Ndipo pamene mbewu zoyipa zinatuluka izo zinali maudzu. Yeno panadza chilala chachikulu pa dziko lapansi. Ndipo tirigu anali mutu wake utapachikika pamenepo pafupi chabe kuti awonongeke akufuna madzi. Ndipo ine ndinaona anthu onse atakweza manjawo mmwamba akupembera kuti Mulungu atumidze madzi. Ndiye ine ndinawaona maudzi iwo anali atalodzesa mutu wawo pansi kuweramira madzi. Ndipo ndiye pa nthawi yomweyo mitambo yayikulu inadza ndipo mvula inangokhuthukira pansi. Ndipo pamene iyo inatero tirigu wang'ono amene yense anali atapindika ponse anapita weyu anayima njo. Ndipo maudzu ang'ono pambali yake kumene anapita weyu anayima njo. Ndinaganiza chabwino nchiyani icho. Ndiye izo zinadza kwa ine ndizimenezo apo mvula yomweyo imene imapangisa tirigu kumera imapangisa maudzu kumera. Ndipo mzimu woyera womwewo ukhoza kugwera pa gulu la wanthu ndipo ukhoza kudalitsa wachinyengo basi mofanana monga iwo udalitsira wenawo. Yesu anati ndi zipaso zawo inu mudzawadziwa iwo. Osati ngati iye afula ngati iye asangalala koma ndi mwa zipaso zawo inu mudzawadziwa ndiye. Ine ndinati ndi pamenepo inu ine ndazipeza izo Ambuye. Ine ndinati ndiye izo zili kwenikweni choonadi munthu uyu iwe ukhoza kukhala nazo mphatso wopanda kumudziwa Mulungu. Kotero ndiye ine ndinayamba kutsutsa kwambiri pakulangula ndi malilime inu mukuona. Koma tsiku lina ndiye momwe Mulungu anatsimikizira izo kwa ine. Ine ndinali kubatiza kumusi pa mtsinje owatembenuza anga oyamba pa mtsinje wa Ohio ndipo munthu wa khumi chisanu ndi chiwiri amene ine ndinali kumubatiza pamene ine ndinayamba kuwabatiza iwo ine ndinati Atate pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi inu mumubatize iye ndi mzimu woyera. Ine ndinayamba kumumiza iye pansi pa madzi ndipo basi pomwepo kamvuluvulu anadza kuchokera mumiyamba pa mthobo ndipo apa panadza kuwala kuja kukuwalira pansi mazana ndi mazana a wanthu ali pa gombe tukoloko kumene madzulo mu Juni. Ndipo iko kunapachikika pamwamba pakumene ine ndinali liwu linalangula kuchokera mmenemo ndipo linati monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kukatsogolera kudza koyamba kwa Khristu iwe uyenera kuli nawo uthenga umene kuti udzabweretse kutsogolera kwa kudza kwa chiwiri kwa Khristu. Ndipo izo zinakhala ngati zindiopseze ine ngati ndife. Ndipo ine ndinapita mbuyo ndipo anthu onse apo amuna kuchipala ndi onse awo azamankhwala ndi onse awo pagombe. Ne ndinali nditabatiza pafupi mazana awiri kapena atatu mazulu ameneyo ndipo pamene iwo ana ndituluta ine ndipo kaine kuchokera mmadziwo madziko ali ndiwena anapita pamwambapo iwo anandifunsa ine anati kodi kuwala kuja kumatandauza chiyani gulu lalikulu la anthu achikuda ochokera ku mpingo wa Gilead H Baptist ndiye mpingo wa Lone Star kumusi uko ndiye ambira iwo anali kumusi uko iwo anayamba kukuwa pamene iwo anaona izo zikuchitika wanthu anakomoka msungu anamene ine ndinayesera kumupangitsa kuti atuluke mungalawa uko atakhalapo atavala suti yosambirira mpunzisi wa Sunday School mumpingo ndipo ine ndinati kodi iwe sutulukamo madzi iye anati bire ine sindikusowa kutulukamo ine ndinati ndikokulondola iwe sikusowa kutero koma ine ndinali nako kulemekeza kokwanira kwa uthenga kuti ndichokepo pamene ine ndikubatizira iye anati ine sindikusowa kutero ndipo pamene iye anali atakhalapo akunyogodola ndikumandiseka ine ndikubatiza chifukwa iye sankakhulupirira mukubatiza kotero ndiye pamene mngelo wa ambuye anabwera pansi iye anagwa chafufu mmimba mungalawa lero msunganayo alikosamalira amisala kotero iwe sungasewere basi ndi mulu waona tsopano kenako msungwana wokongola anapita kukamwa kenako anamenyedwa ndi botolo la mowa linacheka nkhope yake yonse mmusi o munthu wamaonekedwe ndipo apo izo zinachitika yeno motsatira monse kutsika kupyola mmoyo ine ndimaziona izo kuona izo zikusunda kuona masombenyawo momwe zinthu izo zidzachitikire ndiye pang'ono kenako izo zinapitirira kundisautsa ine mochuluka kwambiri ndipo aliyense akundiwuza ine kuti izo zinali zolakwika ndipo ine ndinanyamuka kupita ku bwalo langa lakale lotsimikizira pamwambapo kumene ine ndayi zonse ndinkapembera mpaka ndipyole ndipo ine zinalibe kanthu kaya ine ndipitirira kupemphelera mochuluka bwanji izo kuti zisabwere kwa ino izo zimabwera muli monse kokotere ine ndinali chabe ine ndinali woyang'anira zinyama mu boma la Indiana ndipo ine ndinabwerera mmenemo panali munthu atakhala pamenepo mchimwene mwa walimba wanga kukajisi ndipo iye anati bire kodi iwe ungapite nane ine ku Madison madzulo ano ine ndinati ine sindingakhoza kuchita izo ine ndiyenera kupita kumtunda ku nkhalango ndipo ine ndikubwera basi chakunyumba ndikuvula lamba langa lamba wamfuti ndi zinthu ndikukwinya mikono ya malaya ine ndinkakhala mnyumba ya zipinda ziwiri ndipo ine ndinali kukasukusula ndikukonzekera chakudya changa ndipo ine ndinali kusukusula ndipo ndikuyenda basi kuzungulira mbali ya nyumba pansi mtengo waukulu wa mapulo ndipo zonse mwakamodzi china chake chinapita ndipo ine ndinali basi pafupi kukomoka ko ine ndinayang'ana ndipo ine ndinadziwa kuti chinali chija chikachiwira ine ndinakhala pansi pa masitepe ndipo iye analumba kuchokera mu galimoto yake nathamangira kwa ine anati bire kodi iwe ukukomoka ine ndinati ayi bwana iye anati chavuta nchiyani bire ndipo ine ndinati ine sindikudziwa ine ndinati ingomapitirira mbale zonse zili bwino zikomo iwe mkazi wanga anatuluka ndipo anabweretsa chigubo cha madzi iye anati wokondedwa chavuta nchiyani ine ndinati palibe wokoma mtima kodi iye anati bwera tsopano chakudya cha madzulo chakonzedwa ndipo iye anayika mkono wake mondikumbatira ine anayesera kundibweretsa ine kati ine ndinati wokondedwa ine ndikufuna ndikuwuze iwe china chake ine ndinati iwe uwayimbire iwo uko ndipo wawuze iwo kuti ine sindikakhala kunja uko madzulo ano ine ndinati meda wokoma mtima ine ndinati ine ndikudziwa mu mtima mwanga ine ndimamukonda Yesu Khristu ine ndikudziwa kuti ine ndadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo koma ine sindikufuna mdiyerekezi kuti akhale nacho chilichonse chochita ndi ine ndipo ine ndinati ine sindingakhoze kumapitirira abe monga chonchi ine ndine wandende ine ndinati nthawi zonse pamene chinthu ichi chipitirira kuchitika ndi zinthu monga choncho masombenyawa kumabwera ndi zina zotero monga choncho kapena chilichonse chimene chili ine ndinati izo zinachitika kwa ine ine sindinadziwe kuti iwo anali masombenya ine sindinawache iwo masombenya ine ndinati zizimbwizimbwi izo ngati ine ndinati ine sindikudziwa chomwe izo zili ko wokondedwa ine sindikufuna kupusisiswa nazo izo iwo iwa mandiuza ine kuti ndimdielekezi ndipo ine ndimawakonda Ambuye Yesu oya nalibire wesuyenera kumamvera zimene wanthu amakuuza iwe ine ndinati koma wokondedwa yangana pala likiwena ine ndinati ine nesindikufuna izo ine ndinati ine ndikupita kumalo anga munkhalango ine ndinawo pafupi madola 10 ndi asanu iwe umusamalire bile bile anali nyamana wang'ono ndithu pa nthawiyo mwana wang'ono ndithu ine ndinati iwe utenge ndizozokwanira iwe ndi bile kuti mukhalirepo moyo kwa kanthawi wayimbire iwo uko ndipo wauze iwo kuti ine mwina ndizabwererako mawa ndipo ine mwina sindizabwererako konse ngati ine sindibwerera mu masiku asanu otsatira ayikepo mwamuna wina pa malo anga ndipo ine ndinati meda ine sindikabwera konse kuchokera ku nkhalango izo mpaka mulungu atandilonjeze ine kuti iye adzachotsa chinthu icho kwa ine ndikusadzalola konse icho kuti chidzachitikenso taganizani za umbuli umene munthu angakhoze kukhala ndipo ine ndinapita ku mtunda uko usikuwo ndinabwerera mukanyumba kamatabwa kakang'ono ndisanafike tsiku lotsatira mnali ngati mochedwerapo ine ndinali woti ndipite ku msatsa wanga tsiku lotsatira pamwamba pa patali kuzungulira phiri kapena chulukani ndi kupita mu nkhalango uko ine sindikukhulupira kuti a FBI akanakonza kundipeza ine ku mtunda kumeneko kotero nyumba ya matabwa yaing'ono yachikale iyi ine ndinakhala ndikupembera madzulo onse awo ndipo kusanade kwambiri ine ndimapembera ndinali kuwerenga pamenepo mu baibulo pamene ilo linati mzimu wa aneneri umamvera aneneri ine sindimakhoza kumvetsa izi kotero munayamba kuchita mdima kwambiri mnyumba ya matabwa yaing'ono yachikaleyo kumene ine ndinkakonda kukatchera msamba pamene ine ndinali mnyamata ndinali nacho chingwe cha msamba kupyola pamenepo ndikupita uko kukaweza ndikukhala usiku wonse nyumba ya matabwa yaing'ono chabe yachikale yakugwa ili cha poteropo inali ili kumeneko kwa zaka wale ndi wina ayenera kuti anakhalamo iyo yonse isanafike potero ndipo kotero ine ndinali kuyembekezera chabe pamenepo ndipo ine ndinaganiza chabwino ndinapitirira chamma 1 koloko 2 koloko 3 koloko mmawa ine ndinali kuyenda kukwera ndikutsika pansipo kuyenda chobwelera ndi chopita ine ndinakhala pansi pa sukulu yaing'ono yachikale apo yaing'ono osati sukulu bokosi laling'ono lakale la chinthu ndipo ine ndinakhala pansi apo ndipo ine ndinaganiza o mulungu chifukwa chani inu mukuchita izi kwa ine ine ndinati atate inu mukudziwa kuti ine ndimakukondani inu mukudziwa kuti ine ndimakukondani ndipo ine sindikufuna kugwidwa ndi mdierekezi ine sindikufuna zinthu izo kuti zichitike kwa ine chonde mulungu musalole konse kuti izo zichitikenso ine ndinati ine ndimakukondani ine sindikufuna kupita ku gehena chantchito yanji ine kumalalikira ndikuyesera ndikuyikapo kulimbika kwanga ngati ine ndili wolakwika ndipo ine sindikungodzitengera ndekha ku gehena ine ndikusocheretsa zikwi zawena kapena mazana awena mu masiku awo ndipo ine ndinati ine ndinali nawo utumiki waukulu ndipo ine ndinati chabwino ine sindikufuna kuti izo zidzachitikenso kwa ine ndipo ine ndinakhala pansi pa sukulu yaing'ono iyi ndipo ine nditangokhala wo kukhala ngati mmalo awa basi monga choncho ndipo zonse mwa nthawi imodzi ine ndinaona kuwala kukulowa mchipindamo ndipo ine ndinaganiza wina wake anali akubwera ndi tochi ndipo ine ndinayangana pozungulira ndipo ine ndinaganiza chabwino ndipo apa iko kunali patsogolo kumene pa ine ndipo mabolodi akale amatabwa pansipo ndipo apo iko kunali patsogolo panga kumene ndipo sitovu yaing'ono yachikale ya dharamu itakhala pangodya pamwamba pake panali patangambikapo ndipo mumwemu umu munali kuwala pansi ndipo ine ndinaganiza chabwino kuli kuti iko chabwino iko sikukanakhala kukubwera ine ndinayangana pozungulira ndipo apa iko kunali pamwamba pa ine kuwala komwe uku pomwepo apo pamwamba panga kupachikika monga choncho kumene mazungulirazungulira ngati moto kukhala ngati mtundu wa simagedo ukupita monga choncho pamwamba chabe pa iko monga choncho ndipo ine ndinayangana pa iko ndipo ine ndinaganiza ndi chiyani icho tsopano iko kunandiopseza ine ndipo ine ndinamva wina wake akubwera Aguenda basi, oka, anali wapanda nsabata. Mwene ninao na pazra mamuna, akubela kati, mwandi mamchipinda mwonse kumapomwepa, hapa, pamene hiko kunali kuwali la pansi pomwe. Mwene ninao na pazra mundu, likubela nkati.
And when he come into the room,
ndipo pamene iye anabwela nkati muchipindamo, anayenda kubwela hapo, iye anali mamuna pafupi, amaoneka kuti angalemere pafupi mapaundi mazana awiri. Iye anali atapinda manjake monga chonchi. Sabana ine ndinali ndita kuona iko mukamvulu mvulu, ine ndinali ndita kumva iko kukulangula kwa ine, ndipo ndinakuona iko maonekedwe akuwala, koma nthawiyo yamba imene ine ndinayamba ndaonako maonekedwe aiko. Iko unayenda kwa ine pafupi kweni kweni. Chabwino moona nzanga, ine ndinaganiza mtima wanga undilephera ine. Ine tango ganiza ni dzike ni ndoka pamenepo. Iko kungakupangeni inu kumvelela mwanjina yomweyo. Inu mwina muli kutali mjira kuposa ine ndiriri. Mwina makala Kristu kotalikira. Koma iko kutakupangisani inu kumvelela mwanjira iyo. Chifukwa parapita ndawi mazana ni mazana kujezeredwa. Izo zima ndi umitsa ine pamene iye abwera pafupi. Izo na izina, izo zima ndipangisa ngakhale ine. Ine pafupi fupi mwathunthu kupitiratu. Wofoka kwambiri basi. Pamene ine ndimatoka pa nsanja nthawi zambiri, ngati ine ndikhala motalikitsa kwambiri, ine ndimapitiratu kwathunthu. Ine ndawapangitsapo iwo kuti andiyendetse ine kwa maola osadziwa konse kumene ine ndinali. Ndipo ine siningakhoze kufotokoza izo, kuwerenga pa mu Baibulo, ndipo ilo lifotokoza iko chimene icho chili, lemba limanena choncho. Kotero ine ndinali ndidakhala pamenepo, ndikuyangʼana pa iye, ine. Ine ndinakhala ngati ndinakweza manjanga mwamba monga choncho, iye anali kuyangʼana kumene pa ine monga mokondweletsedwa basi, koma iye anali nalo liwu la kuya kwenikweni. Ndipo iye anati, usati uope, ine ndatumidwa kuchokera mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo pamene iye analankhula liwilo, ilo linali liwu lomwelo limene linalankhula kwa ine pamene ine ndinali zaka ziwiri zakubadwa njira yonseyo pokula. Ine ndinadziwa kuti uyo anali iye. Ndipo ine ndinaganiza tsopano, ndipo kumva izo, tsopano mvelani kuzokambirana. Ine ndibweleza izo mwakukoza kumene ine ndingathe mwakudziwa liwu ndi liwu. Chifukwa ine sindikukoza kukumbukira. Iye ine ndinati ndinayangʼana pa iye monga choncho, iye anati usati uope. Mwaka chetechete basi. Anati ine ndatumidwa kuchokera mkukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse. Kudzakuza iwe kuti kubadwa kwako kwa chilendo. Monga inu mukudziwa chimene kubadwa kwanga kunali kumtunda uko, kuwala komweko uko, kunapachikika pa ine pamene ine ndinabadwa poyamba. Ndipo kotero iye anati kubadwa kwako kwa chilendo ndi moyo wosamvetseka, zakhala kulozera kuti iwe uli woti upite ku dziko lonse ndi kukapempherera anthu odwala. Ndipo anati, ndipo mosasamala zimene iwo ali nazo, ndipo iye anachita kutchula, Mulungu yemwe ali woweruza wanga kudziwa izo, iye anachita kutchula kansa. Anati palibe, ngati iwe uwapangisa anthu kuti akukhulupirire iwe, ndi kukhala wodzipereka pamene iwe upemphera, palibe chimene chiti chidzayime patsogolo pa pemphero lako, osati ngakhale kansa. Onani, ngati iwe uwapangisa anthu kukukhulupirira iwe. Ndipo ine ndinaona Yesu anali mdani wanga, iye anali bwenzi langa. Ndipo ine sinadziwe ngati ine ndinali kufa kapena chimene chinali kuchitika pamene iye anali kubwera kwa ine monga choncho. Ndipo ine ndinati, chabwino Bwana, ine ndinati ine ndinkazi wa chiyani zamachiriso ndi zinthu monga choncho mphaso zimenezo. Ine ndinati, chabwino Bwana, ine ndine munthu wosauka. Ndipo ine ndinati, ine ndili pakati pa makolo anga, ine ndimakhala ndi makolo amene ali osauka, ine ndine wosaphunzira. Ndipo ine ndinati, ndipo ine sindidzakhala wokhoza, iwo sadza ndimvetsa ine. Ine ndinati iwo sakana ndimva ine. Ndipo iye anati, monga mneneri Mose anapatsidwa mphaso ziwiri zizindikiro kani kuti zitsimikizire utumiki wake, kotero iwe udzapasidwa ziwiri. Kotero iwe wapatsidwa mphaso ziwiri kuti zitsimikizire utumiki wako. Iye anati chimodzi cha izo chidzakhala kuti iwe udzamutenga munthu yemwe iwe ukumupempherera pa dzanja ndi dzanja lako lamanzere ndi lamanja lawo. Ndipo anati ndiye ungoyima chete ndipo ilo lidzayenera padzakhala chochitika mwathupi chimene chidzachitike pathupi lako. Ndipo anati ndiye iwe upemphere, ndipo ngati izo zichoka matendawo achoka kwa wanthu. Ngati iwo sachoka ingopempha mdaliso ndi kuchokapo. Chabwino ine ndinati bwana ine ndikuopa kuti iwo sadzandilandira ine. Iye anati ndipo chinthu chotsatira chidzakhala ngati iwo sadzamva icho ndiye iwo adzamva ichi. Anali ndiye kudzachitika kuti iwe udzadziwa chinsinsi kumene cha mitima yawo. Anati ichi iwo adzachimva. Chabwino ine ndinati bwana ndiyo chifukwa ine ndili pano usiku uno. Ine ndauzidwa ndi azibusanga kuti zinthu izo zimene zakhala zikubwera kwa ine zinali zolakwika. Iye anati iwe unabadwa mu dziko lino kwa cholinga icho. Onani, mphaso ndi maitanidwe zopanda kulapa. Iye anati iwe unabadwa mdziko lino kwa cholinga icho. Ndipo ine ndinati chabwino bwana, ne ndinati icho azibusanga anandiuza ine icho kuti icho chinali mzimu woyipa. Ndipo ine ndinati iwo ndicho chifukwa ine ndili pano kupemphera. Ndipo apa pali zimene iye anandiuza ine. Iye anafotokoza kwa ine kudza kwa Ambuye Yesu mu nthawi yake yoyamba. Ndipo ine ndinati chinthu chachilendo chinali anzanga. Chabwino ine ndilekezera pomwepa kwa miniti chabe kupita mbuyo. Chimene chinandiopseza ine kwambiri kuposa kale, nthawi iliyonse ine ndinakumana naye wambwebwe, iwo amakhoza kuzindikira china chake kuti chinali chitachitika. Ndipo izo basi zimakhoza izo pafupi zikanandipha ine. Pachitsanzo siku lina msuwani wanga ndi ine tinali kupita kumunsi kupyola mu bwalo la zosangalatsa. Ndipo ife tinali chabe anyamata tikuyenda limodzi. Koterapo panali wambwebwe wang'ono atakhala panjapo muchimodzi cha mahemawo. Dona wang'ono, dona wabwino wamaonekedwe wabwino, iye anali atakhalapo. Ndipo ife tinali tonse tikupita tikuyenda. Iye anati ndikuti iwe tabwera kuno miniti. Ndipo atatu anyamata ife tinachewuka chozungulira. Ndipo iye anati iwe wasuwetana ya milozo amene anali ine. Ndipo ine ndinati inde mama, ine ndinaganiza iye mwina akufuna kuti ine ndikamugulire koko kapena chinthu china chake monga choncho. Ndipo iye anali mkazi wang'ono mwina mumakumi ake oyambirira kapena china chake atakhala pamenepo. Ndipo ine ndinayenda kupitako ine ndinati inde mama, ine ndingakonze kuchitirani inu chiyani. Ndipo iye anati ndimati kodi iwe umadziwa kuti pali kuwala kumene kumakutsatira iwe. Iwe unabadwa pansi pa chizindikiro china chake. Ine ndinati inu mukutanthauza chiyani? Iye anati chabwino, iwe unabadwa pansi pa chizindikiro china chake. Pali kuwala kumene kumakutsatira iwe, iwe unabadwira kuitana kwa uzimu. Ine ndinati choka apa mkazi. Ine ndinayamba kuchoka apo chifukwa mayi anga andayi zonse ankandiwuza kuti zinthu zimenezo zinali za mdiyerekezi. Iye anali kulondola. Kotero ine izo zinandiopseza ine. Ndipo tsiku lina pamene ine ndinali woyang'anira zinyama. Ine ndinali kupita uko pa basi. Ndipo ine ndinakwera mu basi ndinali ndayi zonse kuoneka ngati wokhudzidwa ndi mizimu. Ine ndinali kuima pamenepo ndipo woyendetsa pa nyanja uyu anali kuima kuseri kwa ine. Ndipo ine ndinali kupita kukalondera. Ndipo ine ndinali kupita ku nkhalango ya Henryville ndinali pa basi. Ine ndinapitirira kumverera chinthu china chake chachilendo. Ine ndinayang'ana pozungulirapo ndipapo panali mkazi wamkulu kwambiri monenepa atakhala pamenepo atavala mwabwino. Iye anati iwe uli bwanji? Ndinati inu muli bwanji. Ine ndinaganiza uyu anali mkazi chabe inu mukudziwa akulankhula. Kotero ine ndinangopitirira. Iye anati ine ndikufuna kulankhula ndiwe miniti. Ine ndinati inde mama. Ndipo ine ndinatembenuka. Iye anati kodi iwe umadziwa kuti iwe unabadwa pansi pa chizindikiro? Ine ndinaganiza wina wa akazi oseketsaja. Kotero ine ndimangoyang'anabe panja. Ndipo kotero iye sindinanene konse mawu ndinangopitiriza. Iye anati kodi ine ndingalankhule nawe iwe miniti? Ndipo ine basi ndinangopitiriza. Iye anati usati uzichita monga choncho. Ine ndinangopitiriza kuyang'ana patsogolo. Ine ndinaganiza uwosuli ngati unjonda. Iye anati ine ndikanafuna kuti ndilankhule nawe iwe mbindi yokha. Ine ndinangopitirira kuyang'ana patsogolo ndipo ine sindingapereka cheru lililonse kwa iye. Molunjika ine ndinaganiza ine ndikukhulupira ine ndiona ngati iye ati anene monga ena onse iwo. Ine ndinachauka, ine ndinaganiza oma izo zimakhoza kundinjenjemeretsa ine. Ine ndikudziwa chifukwa ine ndinkadana nazo kuganiza izo. Ndinachauka pamenepo iye anati mwina mwake ine ndizifotokoze ndekha. Iye anati ine ndine mkasidi. Ine ndinati ine ndimaganiza kuti inu munali china chake monga icho. iye analiine ndili pa njira yanga kupita ku Chicago ukamuone mnyamata wanga amene ali mtumiki wa Baptist ndipo ine ndinati inde mama iye anati kodi una wake anayamba kwakuzapo iwe kuti iwe unabadwa pansi pa chizindikiro ine ndinati ayi mama ine ndinanama kwa iye apo onani ndi ine ndinati ndimangofuna kuti ndione chimene iye akanati anene ndipo iye anati ine ndinati ayi mama ndipo iye anati sanati kodi atumiki sanakuzepo iwe ine ndinati ine ndilibe chochita chilichonse nawo atumiki ndipo iye anati ndipo ine ndinati iye iye anati kwa ine ine ndinati chabwino iye anati ngati ine nditakuuza iwe chimodzimodzi basi iwe unabadwa liti kodi iwe undikhulupirira ine ine ndinati ayi mama ndipo iye anati chabwino ine ndikhoza kukuuza iwe kuti unabadwa liti ine ndinati ine sindikukhulupirira izo ndipo iye anati iwe unabadwa pa April 6, 1909 5 koloko mmawa ine ndinati ndikokulondola ine ndinati inu mukudziwa bwanjizo ine ndinati muuzeni woyendesa panyanja uyu apa kuti iye anabadwa liti anati ine sindingakhoze ndipo ine ndinati chifukwa chiyani inu mukudziwa bwanjizo anati taona bwana iye anati pamene iye anayamba kulangula zaukasidi izi tsopano ndipo iye anati zaka zili zonse zingapo anati iwe ukumbukira pamene nyenyezi ya mmawa inabwera imene inasogolera amuna anzeru kwa Yesu Khristu ndipo ine ndinakhala ngati ndayima kaye inu mukudziwa ine ndinati chabwino ine sindikudziwa kanthu za chipembedzo ndipo iye anati chabwino iwe wamvapo za amuna anzeru kubwera kudzamuona Yesu ine ndinati inde ndipo iye anati chabwino amuna anzeru anali chiyani ine ndinati iwo anali chabe amuna anzeru zonse zimene ine ndikudziwa iye anati chabwino munthu wa nzeru ndi chiyani iye anati chinthu chomwecho chimene ine ndili mkasiri oyang'ana nyenyezi iwo amawatcha iwo ndipo iye anati iwe ukudziwa mulungu asanati achite chilichonse mu dziko lapansi iye nthawi zonse amadzionesera izo mmwamba kokenako pa dziko lapansi ndipo ine ndinati ine sindikudziwa ndipo iye anati chabwino iye anatchula nyenyezi ziwiri kapena zitatu monga Mars, Jupiter ndi Venus izo zinali izo koma iye anati izo zinatusanitsa njira zawo ndi kubwera pamodzi ndipo zinapanga anati panali amuna anzeru atatu amene anabwera kudzakomana naye ambuye Yesu ndipo mmodzi anali wochokera ku mbado wa Hamu ndipo wina wa Shemu ndipo winayo wa Yafeti ndipo anati pamene iwo anakomana pamodzi ku Betlehemu nyenyezi zitatu zomwe iwo anachokerako munthu aliyense pa dziko lapansi anati iwo ali nacho china chake chochita nazo nyenyezi anati mfunseni woyendesa pa nyanja uyu apo pamene mwezi ulowa ndipo dziko la mmwamba lilowa mafunde samapita nazo izo ndikubwera mkati ine ndinati ine sindikusowa kumufunsa iye izo ine ndikudziwa izi ndipo iye anati chabwino kubadwa kwako kuli nako china chake chochita ndi nyenyezi mmwamba umo ndipo ine ndinati chabwino izo ine sindikuzidziwa ndipo iye anati tsopano amuna anzeru atatu awa anabwera ndipo anati pamene nyenyezi zitatu izo pamene iwo anachokera ku madera osiyana ndipo iwo anakomana ku Betlehemu ndipo iwo anali iwo anafufuza ndipo anafunsira ko wina anali wochokera ku mbado wa Hamu Shemu ndi Yafeti ana amuna atatu a Nowa ndipo iye anali ndiye iwo anadza ndipo anamupembeza ambuye Yesu Khristu ndipo anati pamene iwo anachoka anati iwo anabweretsa mphaso ndi kuziyika kwa iye ndipo anati Yesu Khristu ananena mu utumiki wake kuti pamene uthenga uwu walalikidwa ku dziko lonse anthu a Hamu Shemu ndi Yafeti ndiye iye akanadzabwereranso ndipo iye anati tsopano mayiko awo mayiko amwamba pamene iwo ankasuntha mozungulira anati iwo analekana iwo sanakhalenso pa dziko lapansi chichitikireni modziwika koma anati zaka zana zochuluka chotero zili zonse izo zimadusana mikombero yawo monga chonchi ngati pakhala kuti pali mkasiri pano inu mukhoza kudziwa zimene iye anali kulangula ine sindikukhoza kotero pamene iye anali kula anati izo zinadutsana monga choncho ndipo anati mwachikumbuso cha mphaso yayikulu kwambiri imene inayamba yapasidwapo kwa mtundu wa wanthu pamene mulungu anapereka mwana wake pamene mayiko awa anadutsana okha kachiwiri bwanja anati iye anatumiza mphaso ina ku dziko lapansi ndipo anati iwe unabadwa pakudutsana kwa nthawi imeneyo ndipo anati ndicho chifukwa ine ndinadziwa izi chabwino ndiye ine ndinatidona malo yamba ine sindi kukurukira chiri chonse chaizo ine sindi ne wachipembezo ndipo ine sindi kufuna kumva zinaso zaizo ndinachokapo ndipo kotero ine ndinamudula iye mofupikisa nditu kotero ine ndinapitira bepanja ndipo nawiri yonse aliyense ine ndimafika pamene pali wina waiwo ndipo momwe izo zimakhalira ndipo ine ndinaganiza chifukwa chiyani adiyelekezi awo amachita izo diyala liki nkumati amene ndi ndiyelekezi ndiye ndiyelekezi iwo anandipangisa ine kukhulupirira izo ndiyeno usiku umenewo kumtunda uko pamene ine pamene iye analozera kwa izo ine ndinamufunsa iye ine ndinati chabwino chifukwa chiyani onse obwebweta awo ndi zinthu monga izo ndi anthu awo ogwidwa ndi ndiyelekezi amene nthawi zonse amandiuza ine za izo ndipo alaliki amene abale wanga amandiuza ine kuti izo ndi mzimu woyipa ine ndinamvetsera ku zimene iye ananena mmodzi uyu amene akupachikikapo muchithunzi iye anati monga izo zinali pa nthawiyo kotero izo zili tsopano ndipo iye anayamba kulozera kwa ine kuti pamene utumiki wa Ambuye wathu Yesu Khristu unayamba kuchitika atumiki anati iye anali Belzebule mdiyelekezi koma adiyelekezi anati iye anali mwana wa Mulungu mmodzi woyerayo wa Israeli adiyelekezi ndipo yang'anani pa Paulo ndi Barnaba pamene iwo anali uko akulalikira atumiki anali amunawa akulitembenuzira dziko cha dodolido iwo ndi oyipa iwali mdiyelekezi ndipo wambwekwe wang'ono uja pa nsewu anazindikira kuti Paulo ndi Barnaba anali amuna a Mulungu anati iwo ndi amuna a Mulungu amene akutiuza ife njira ya moyo kodi uko nkulondola amizimu ndi olosera anthu odzazidwa ndi ziwanda koma ife timafika pofunditsidwa mwapansi ndi za Mulungu mpaka ife sitidziwa kanthu za mzimu ine ndikuyembekeza kuti inu mundikonda ine izi zikatha koma ndito zimene izo zili ine ndikuti andauza pentekosite nayonso ngokulondola mangofula ndikuvina pozungulira siandauza kuti iwe ukudziwa kalikonse za mzimu ndikukhudzana naye mwaweka maso ndi maso ndicho chimene inu mukusowa ndiwo mtundu wa mpingo umene Mulungu akukonzekera kuudzutsa ndipo kulondola pamene iwo abwera pamodzi muchiyanjano ndi mphamvu mu mzimu ndipo iye analozera kwa izo ndipo iye anandiuza ine momwe atumiki sanamvetsere iwo ndipo anandisimitizira ine kuti utumiki sunamvetse iwo ndipo pamene iye anandiuza ine zonse za izi ndi momwe kuti yesu ine ndinali chabwino nanga bwanji izi zinthu izi zimene zimachitika kwa ine ndipo inu mukuona iye anati izo zidzachulukana ndi kukulirakulira ndipo iye analozera kwa ine kundiuza ine momwe yesu anachitira izo momwe kuti iye anadzera ndipo iye anali wodzazidwa ndi mphamvu imene inkakhoza kudziwiratu zinthu ndikumuuza mkazi pachisime kunena kuti iye sanali mchiritsi kunena kuti amachita zinthu izo zokha monga momwe atate ankamuonetsera iye ine ndinati chabwino ungakhale mzimu wa mtundu wanji uwo iye anati iwo unali mzimu woyera iye china chake pamenepo chinachitika mkati mwa ine ndine ndinazindikira kuti chinthu chimene chomwe ine ndimatembenuzirako msana wanga chinali chimene Mulungu anandibweretsera ine kuno ndipo ine ndinazindikira kuti zinali basi monga afarisi m'masiku apitawo iwo anali atatanthauzira molakwika lemba kwa ine kotero kuchokerako mpakana ine ndinatenga kutandauzira kwanga kwa iwo chimene mzimu woyera unanena ine ndinamuza iye ine ndipita iye anati ine ndidzakhala ndi iwe ndipo ngeloyo analowanso mkuwala izo zinayamba kubwera mozungulira ndikuzungulira mapazi ake monga choncho analowa mukuwala ndipo anapita kunja kwa nyumbayo ine ndinapita ku nyumba munthu watsopano ndinayenda chonga kuchalichi ndipo ndinauza anthu za izo linali la Mulungu usiku ndipo lachitatu usiku iwo anabweresa mkazuko mmodzi wa anamwino amayo akufa ndi kansara asali kanthu koma mthunzi pamene ine ndinayenda pamenepo kuti ndikamugwire iye kunabwera masomphenya poyamba anaonetsa iye akuchitanso zauna mwino ndipo iye ali pa mndandanda mu Louisville wokhala atafa kwa zaka Aluko kujefasoni vile sobano kujiraona mwino wakala aujiraona mwino kwa zaka Auline ndinayanga na pamwamba hapo ndipo ine ndinaona masombenya aja ine ndinatembenuka chozungulira osadziwa konse chimene ndinali kuchita ndidaima hapo ine ndinanjenyemela pamene iwo analibweresa vuto ilo koyamba ndipo analika ilo pansi paja ndikwana mwino ndi zindu ataima momuzungulira iye ndipo iye atagona hapo ndipo ngombe yake yonse italowa mkati ndi maso ake kutali mbuyo maji Morgan. Ngati inu mukufuna kumulembera iye ndiyo 411 Norblock Avenue, Jeffersonville, Indiana. Kapena mulembere ku chipatala cha Clark County, Jeffersonville, Indiana. Mulole iye akupatseni inu umboni. Ndipo ine ndinayangana pansi apo, ndipo vuto loyamba ilo uko kumuona apa akubwera, apo panabwera masombenya. Ine ndinamuona mkazi uyu akuchita nsona mwino, akuyendayenda wabwino ndi wambamvu ndi watanzi. Ine ndinati pakuti atero ambuye. Iwe ukhala moyo ndipo sufai. Mwamuna wake mwamuna wapamwamba kwambiri muzindu za dziko lino. Anayangana pa ine monga choncho ine ndinati bwana inu musati muope mkazi wanu akhala moyo. Iye anandiitanira ine panja anati anaitana adotola awiri kapena atatu anati inu mukwadziwa iwo. Ine ndinati inde bwanja anati ine ndasewera nawo iwo gofu iye anati kansala yakutana mozungulira matumbo ake inu simungakhoze ngakhale kumutsuka iye ndi mankhwala ine ndinati ine sindikusamala chimene iye ali nacho chinadake pansi mkati umu ine ndinaona masombenya ndipo munthuyo amene anandiuza ine anati chilichonse chimene ine ndiona ndizinena icho ndipo icho chidzakhala momwemo ndipo iye wandiuza ine ndipo ine ndikukhulupirira izo lemekezani mulungu masiku pangono kuchokera apo iye anali akuchita zochepa zake akuyendayenda iye akulemera pafupi mapaundi 100 ndi 75 tsopano muthanzi langwiro ndiye pamene ine ndinapomereza izo izo zinapita kutali ndiye Robert David anandiitana ine ndipo apa izo zinapita mpaka kumusi ku Piola Texas kudutsa mdziko ndipo usiku umodzi pafupi nthawi zinayi kapena zisanu ine sindimakonza kumvetsa kulangula mmalilime ndi zina zotero ine ndinkakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera ndimakhulupirira kuti wanthu akanakonza kumalangula mu malilime ndipo usiku umodzi pamene ine ndinali kuyenda kupita mu Cathedral San Antonio Texas ndikuyenda kunja kumeneko munthu wang'ono atakhala pamwamba apa anayamba kulangula mu malilime ngati mfuti yayifupi kuombera kapena mfuti ya matina mowirikiza kutali kumbuyo kutali kumbuyo uko nyamata anauka ndipo anati pakuti atero ambuye munthu amene akuyenda kupita ku nsanja akupita patsogolo ndi utumiki umene unali wokonzedweratu ndi mulungu wa mphamvu zonse ndipo monga Yohani Mʼbatizi anatumizidwa ngati wotsogolera woyamba wakudza kwa Yesu Khristu kotero iye wanyamula uthenga umene uti udzapangise kudza kwa chiwiri kwa Ambuye Yesu Khristu ine ndinakhala ngati ndimire mu nsabato zanga ine ndinayangana mmwamba ine ndinati kodi inu mukumudziwa bambo ameneyo iye anati ayi bwana ine ndinati inu mukumudziwa iyeyu iye anati ayi bwana ine ndinati kodi iwe ukundidziwa ine iye anati ayi bwana ine ndinati iwe ukuchita chiyani kuno iye anati ine ndinawerenga izo mu pepala ndipo kawiri kawiri uwo unali usiku woyamba wa nsonkhano ine ndinayangana chauko ndipo ine ndinati iwe unabwera chotani kuno anati ena amakolo anga anandiuza ine kuti inu mudzakhala kuno wochirisa wauzimu ndipo ine ndabwera ine ndinati kodi inu nonse simukudziwana wina ndi mzake iye anati ayi oh my apa ine ndinaona kuti mphamvu yomweyo ya mzimu woyera imene nthawi imodzi kumbuyo uko ine ndinali nditaganiza kuti izo zinali zolakwika ndipo ine ndinadziwa kuti ine mngelo yemwe uyu wa mulungu anali kuyangana nawo anthu amenewo amene anali nazo zinthu zimenezo ngakhale iwo anali ataponyera mkati ndi zambiri zosakaniza ndi zambiri za Babiloni mkati mwake koma mkati umo munali chinthu chenicheni Khristu ndipo ine ndinaona kuti izo izo zinali zoona oh zaka zinadutsapo ndipo mu misonkhano yanga anthu amakhoza kuona masombenya ndi zina zotero nthawi imodzi wojambula zithunzi anachigwira icho mu chithunzi pamene ine ndinali kuyima uko kwina kwake mu Arkansas ine ndikukhulupirira iko kunali mu msonkhano pafupi monga uwu molanguliramo monga muno ndipo ine ndinali kuyima kuyesera kufotokoza izo anthu ankadziwa kuti iwo anakhala ndi kumvetsera a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, dieno hotelo, dieno, nyendi napezeka ndi kuyangana kukubwela mukomo. Apa iko kunabwela kukupita. Nyendi nali inesindiso kuti ndilangule apanso. Pakuti apa iko kukubwela tsopano. Ngo iko kunasunda ndipo anthu anayamba kukuwa. Kubwela kumene ine ndinali ndipo nakazikika pansi pamene iko kunali ungo kazikika pansi. Tumika anatamanga nati ndikuti ine ndakuwana iko. Ndipo iko kunamukanda iye kungu monga iye akanagoza kukhalira anazandima mbuyo. Inu mugoza kuyangana pachithunzi chake pomwepo apo mubuku ndipo muone izi. Pamene iye anazandimira mbuyo mutu wake uli pansi monga choncho. Inu mugoza kuona chithunzi chake ndipo apo iko kunakazikika pansi. Ojambula chithunzi ama newspaper woka ndi amene anakugwira iko nthawi imeneyo. Koma Ambuye sana liwokonzeka. Ndipo usiku ina, Houston, Texas, pamene zikwi kuphatikiza zikwi za wanthu, ife tinali nawo 500 kupitirira zikwi zisanu ndi zitatu umene inu mmakutcha iko ako ku holo ya nyimbo. Kubwerera ku some Houston Coliseum yaikulu. Ndipo kumeneko mukutsutsana kuja usiku uja pamene mlaliki wa Baptist anati ine sindinali kanthu koma wozama muchinyengo ndiona mizira wachipembedzo ndipo ndiyenera kuthamangitsidwa mu mzinda ndipo iye ayenera kukhala mmodzi woti azichita izo. Mbale pozo zananena mbale prana kodi inu mungalole china chake monga icho kuti chichitike tsutsanani naye. Ine ndinati ayi bwana ine sindikulupirira mukukangana. Utenga sunapangidwire kukangana iwo unapangidwira kukhala moyo. Ngo ine ndinati zilibe kanthu kaya inu munga mupangitsire iye kumvetsa iye adzapita basi mwanjira yomweyo. Ine ndinati iye sizimupangira iye kusiyana kuli konse ngati Mulungu sangakhoze kulangula kwa mtima wake ine ndingakhoze bwanji. Tsiku lotsatira izo zinatuluka anati izo zikusonyeza chomwe apangidwa nacho mu Houston Chronicle. Ikuti zikusonyeza zomwe iwo apangidwa nazo iwo akuopa kuzitenga zimenezo iwo akulalikira. Mbale Bosworth wachikulire anabwera kwa ine kokhala ali mu 70 ndi awiri zake pa nthawiyo. Mbale wachikulire wokondeka anayika mkono wake mondikumbatira ine anati mbale Branham iye anati inu mukutandauza kuti inu simukatenga izo. Ine ndinati ayi mbale Bosworth ayi bwana ine sindikatenga izo. Ine ndinati izo sizichita ubwino uli wonse. Ine ndinati zimangoyambisa kukangana pamene petichoka pa nsanja. Ine ndinati ine ndikuchititsa msonkhano tsopano ndipo ine sindikufuna kuti ndichititse zinthu zonse kungambidwa monga choncho. Ine ndinati ingomulolani iye azipitirira. Ine ndinati ndizo zonse iye akungolongolola. Ine ndinati ife tinakhalapo nazo izo kale ndipo izo sizichita ubwino uliwonse kulankhula kwa iwo. Ine ndinati iwo adzapita kumene akudzikweza okha. Ine ndinati ngati iwo analandirapo kamodzi chidziwitso cha choonadi ndiyeno iwo sakuwalandira iwo. Baibulo linati iwo awoloka nzere wolekanitsa ndipo iwo sadzakhulukiridwa konse mu dziko ili kapena dziko likudza. Iwo akutcha iwo mdiyerekezi ndipo iwo sangachitire mwina. Iwo ali wodzazidwa ndi mzimu wachipembezo umene uli mdiyerekezi. Ndiyangati akudziwa kuti ndizozoona kuti mzimu wa mdiyerekezi uli wachipembezo inde bwana kungokhala achikhazikitso monga iwo angakhoze kukhalira. Ndipo kotero ndiye izo sizinapite mwabwino kwambiri pamene ine ndinati achikhazikitso koma ndizozoona okhala nawo maonekedwe awu Mulungu ndipo kumakana mphamvu yake. Ndiko kulondola zizindikiro ndizodabwitsa ndizo zimene zimatsimikizira Mulungu nthawi zonse. Ndipo iye anati izo zikanadzakhala mu masiku otsiriza chinthu chomwecho. Ndipo zindikirani mbale Bosworth wachikulire ine iye anali woti abwere ndi ine ndipo iye ali ngati wotopa iye wabwera kuchokera ku Japan. Iye anali woti akhale pano iye akakhala ku Lubbock ndi ine. Ndipo kotero iye anali ndi malungo pang'ono koyipa kotero iye sakanakhoza kubwera pa umodzi uwu iye ndi mkazi wake. Kokotero iye onse anaganiza kuti iye ankaoneka ngati Caleb. Iye anayimapo iye anati chabwino mbale Branham mayang'anidwe omwe amwaulemu aja nimukudziwa. Iye anati mundilole ine ndikachite izo. Ndipo anati ngati inu simukufuna kutero ine ndinati mbale Bosworth ine sindikufuna kuti inu muchite izo inu mukupita muzikakangana. Iye anati apo sipakakhala liuli mmodzi lakukangana. Tsopano basi ine ndisanatseke mverani kwa izi. Iye anapita kumeneko ine ndinati ngati inu simukakangana chabwino. Anati ine ndikulonjeza kuti sitikakangana. Pafupi anthu 30 anasonkhana molangulira umo usikuwo mbale udo amene wakhalapa analipo pa nthawiyo ndipo anali atakhala molangulilamo ndipo ine nyamata wanga anati kapena mkazi wanga anati iwe supita ku msonkhano umenewo ine ndinati ayi ine sindikanapita uko ndi kukawamva iwo akukangana ayi bwana ine sindikanapita kumusi uko ndi kukamvera kwa izi pamene nthawi ya usiku inafika china chake chinati pita kumusi uko ine ndinatenga galimoto ya taxi mbale wanga ndi mkazi ndi wana anga ife ndinapita kumusi ndipo ine ndinali nditapita kutali mmwamba mkonde la mmwamba la sate patali mmwamba monga choncho ndipo ndinakhala pansi mbale bozwezi wachikulire anayenda kunka kumeneko ngati basi mtumwi wachikulire inu mukudziwa iye anali atalemba zina iye anali nawo malonjezo osiyana mazana asanu ndi limodzi amubaibulo atawalemba pamenepo iye anati tsopano dokotala best ngati inu mungabwere kuno ndikudzatenga limodzi la malonjezo awa ndikuzitsutsa izo mwa baibulo lina lililonse la malonjezo awa ali mu baibulo ogamba za yesu khristu kuchiritsa odwala mu tsiku ili ngati inu mungakhoza kutenga limodzi la malonjezo awa ndipo mwa baibulo kulitsutsa ilo ndi baibulo ine ndikhala pansi kugwedeza dzanja lanu kunena inu mukulondola iye anati ine ndikasamalira izo pamene ine ndikafika pamwambapo iye ankafuna kotsiriza kotero iye akhoza kufuta za mbale bozwos mwaona kotero mbale bozwos anati chabwino mbale best ine ndikufunsaninu limodzi ngati inu mundiyanga ine inde kapena ayi anati ife tingoyimitsa kutsutsanaku pakali pano ndipo iye anati ine ndisamalira zimenezo iye anafunsa osamalira ngati iye akanakhoza kumufunsa iye anati inde iye anati mbale best kodi mayina achiwombo la yehova ankanena za yesu inde kapena ayi ilo linathetsa izo izo zinali zonse ine ndikuwuzaninu ine ndinangomverera china chake chikungodutsa kupyola monse mwa ine ine sindinali ndidaganizapo konse za izo ine mwini onani ndipo ine ndinaganiza oh ma iye sangakhoze kuyankha ilo likumangiriza izo iye anati chabwino dokotala best ine ndawopsezedwa iye anati ine ndisamalira zimenezo anati ine ndawopsezedwa kuti inu simungakhoze kuyankha funso langa lofowoketsetsa iye analitabe zinga ndi nkhaka ndipo iye ankadziwa pamene iye anali kuyima kotero ndiye iye anangokhala pansi apo ndi lemba limenelo anati tengani maminiti 30 anu ine ndiyankha pambuyo pake ndipo mbale bozwezi wachikulire anakhalapo ndipo anatenga lemba ilo ndipo anamumanga munthuyo mumalo oterowo mpaka ngobe yake inali yofira kwambiri inu mukanakhoza kukhwachitsa machesi pa iyo pafupifupi iye anauka kuchokera pamenepo wokwiya ndipo anaponyera mapepala pansi ponse anauka pamenepo ndipo analalikira ulaliki wabwino wa chikampubelo ine ndinali wa baptist ine ndikudziwa chimene iwo amakhulupirira iye sanali iye anali kulalikira pa chiukitsiro pamene chivundi ichi chidzavala chisavundi ndiye ife tidzakhala nawo machiriso auzimu oh my ife tikusoyeranji machiriso auzimu tili kale chisavundi pamene chivundi ichi chidzavala chisavundi chiukitsiro chakufa iye anakayikira ngakhale chozizwisa chimene yesu anachichita pa lazaro anati iye anafa kachiwiri ndipo kuti icho chinali basi chinthu chakanthawi mwaona ndipo pamene iye anatsiriza monga choncho iye anati mbereseni mchiriso wauzimu ameneyo ndipo ndiloleni ine ndimuone iye akuchita iwo anali nawo matope pang'ono ndiye mbale bozwos anati ine ndikukuda bwani inu mbale best osayankha funso limodzi limene ine ndinakufunsani inu kokotero iye anayipidwa kwenikweni ndiye iye anati mbereseni mchiriso wa zauzimuyo ndipo mundilole ine ndimuone iye akuchita anati mbale best kodi inu mukukhulupirira kuti wanthu akupulumutsidwa iye anati zedi iye anati kodi inu mungafune kutchedwa mpulumusi wa uzimu anati ndizudi ayi ngakhalenso izo sizingakhoze kupangani inu mpulumusi wa uzimu chifukwa chakuti inu mukulalikira chipulumuso cha moyo iye anati chabwino ndizuli ayi anati ngakhalenso kuti sizikumupanga mbale Branham mchiriso wa uzimu pakulalikira machiriso a uzimu kwa thupi iye sali mchiriso wa uzimu iye amangowalozera anthu kwa yesu khristu ndipo iye anati mubweretseni iye patsogolo ndiloleni ine ndimuone iye akuchita mundilole ine ndiyangʼane pa wanthu chaka kuchokera lero ndipo ine ndidzakuwuzaninu ngati ine nditi ndidzawakhulupire iwo kapena ayi mbale bozwezi anati mbale besti izo zikumveka ngati mulandu wina wa pa kavre tika pantanda ndipo ife tikukhulupirira iwe. Maona? Ngokotero ndiye iye anafufuma kwenikweni. Mundilola ine ndibone iye akuchita. Mundilola ine ndibone iye akuchita. Oyang'ani anamupangisa iye kukhala pansi. Iye anapita uko ndipo panali mlaliki wa Pentecostal pamenepo. Iye anangomukanga iye njira yonse kuti usapansanja. Ngokotero iwo anamuimitsa iye ndiye. Kotero mbale Bosworth anati apa apa. Ayi ayi. Kodelo yanganira anamukhazika iye pansi. Raymond Richey anauka anati, kodi ichi ndi chikhalidwe cha a Southern Baptist Convention, anati ino alalika Baptist. Kodi Southern Baptist Convention inamutumiza munthu uyu kuno kapena iye anabwera mwe iye yekha. Iwo sakanakhoza kumuyankha iye anati, ine ndikukufunsani inu. Iye ankawadziwa iwo aliyense. Iwo anati iye anabwera mwe iye yekha. Kwa ine ndikudziwa a Baptist amakhulupirira mu machiritso a uzimu nawonso. Kodelo ndiye iye anati, iye anabwera mwe iye yekha. Kodelo ndiye, izi ndi zimene zinachitika ndiye. Ndiye mbale Bosworth anati ine ndikudziwa kuti mbale Branham ali mu msonkhano. Ngati iye akufuna kubwera ndikudzawabalalitsa omverawa zabwino kwambiri. Kodelo Howard anati inu mungokhala chete, ine ndinati ine ndakhala chete. Ndipo basi pomwepo china chake chinatha pozungulira, chinayamba kuzungulira pamenepo. Ndipo ine ndinadziwa kuti uyu anali mngelo wa Ambuye. Anati nyamukapo, pafupi anthu 500 anayika manja awo pamodzi monga chonchi, anapangaka njira kubwera mpaka ku nsanja. Ine ndinati anzanga, ine sindine mchirisi wa uzimu, ine ndine mbale wanu. Ine ndinati mbale best mopanda, kapena mbale best. Ine ndinati mopanda kukunyozani inu mbale wanga ayikonse. Inu mulinawo ufulu wa kukhudzidwa kwanu, koteronso ine ndili. Ine ndinati chifukwa inu mukuona, inu simukanakhoza kutsimikizira izo nsonga yanu ndi mbale Bosworth. Ngakhalenso kuti inu mungatero ndi aliyense amene wawerenga bwino mu Baibulo amene akudziwa zinthu zimenezo. Ndipo ine ndinati ndipo ponena zakuchiritsa wanthu, ine sindingakhoze kuwachiritsa iwo mbale Bosworth. Koma ine ndili pano usiku uliwonse, ngati inu mukufuna kuwaona Ambuye akuchita zozizwisa, mudzabwere iko. Iwo amachita izo usiku uliwonse. Ndipo iye anati ine ndikufuna ndikuone iwe kuchiritsa wina wake, ndikundilola ine kuyang'ana pa iwo. Iwe ukhoza kuwapepetula iwo ndi kupepetula kwako, koma anati ine ndikufuna kuziona izo muchaka kuchokera pamenepo. Ine ndinati chabwino, inu mukanadzakhala nawo ufulu wowafufuza iwo mbale pesa. Iye anati sikanthu, koma inu mulu woyera wodzikukuluza, chigaza cha dzanzi amene amakhulupirira mu zinthu ngati izo. A Baptist amakhulupirira mu zinthu za mkutu zoterozo. Mbale Bosworth anati mphindi chabe. Anani ndi anthu angati kunja uko msonkhano wa masabata awiri awa pano amene akuima kwabwino ndi mipingo ya Baptist yabwino muno mu Houston, amene angakhoze kutsimikiza kuti inu mwachiritsidwa ndi Mulungu wambamuzonse pamene mbale Branham anali kuno, ndipo anthu oposa 300 anayimirira. Anali nanga bwanji zimenezo? Iye anati iwo si a Baptist. Anali aliyense akhoza kuchita umboni chilichonse, komabe izo sizikupangitsabe izo kukhala zolondola. Anali mawu a Mulungu amati ndizo zolondola, ndipo inu simungatsutsane nazo izo. Ndipo anthu akuti ndizolondola, ndipo inu simukutsutsa motsimikizira izo. Kotero nanga inu mutani nawo iwo? Maona monga choncho, ine ndinati mbale best, ine ndimangonena zomwe zili choonadi. Ndipo ngati ine ndiliwoona, Mulungu alikuwakakamizidwa kuyimira kumbuyo choonadi. Ine ndinati ngati iye sali, ngati iye sanga imire kumbuyo choonadi, ndiye iye sali Mulungu. Ndipo ine ndinati ine sindimachiritsa wanthu. Ine ndinabadwa ndi mphaso kuti ndiziona nayo zinthu, kuziona izo zikuchitika. Ine ndinati ine ndikudziwa kuti ine sindimamvetsedwa. Koma ine sindingakhoze kuchita chinanso koposa kukwanilitsa chokhuza cha mu mtima wanga. Ine ndinati ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu anauka kwa akufa. Ndipo ngati mzimu umene umadza nusonyeza masombenya ndi zina zotero, ngati iwo ndi omwe mukutsutsa, bwerani pano ndikudzaona. Ine ndinati ndizo zonse. Koma ine ndinati koma kwa ine mwini, ine sindingakhoze kuchita kanthu mwa ine ndekha. Ndipo ine ndinati ngati ine ndikunena choonadi, Mulungu ali wokakamizikwira kwa ine kuchitira umboni kuti icho chili choonadi. Ndipo pafupi nthawi yomweyo china chake chinapita. uyo akudzapa kubwera pansi komwe. Ndipo bungwe la ojambula la ku America la Douglas Studios mu Houston, Texas, amene anali ndi chikamera chachikulu pamenepo iwo amaletsera kujambula zithunzi, anajambula chithunzi. Pamene iwo anali apo akujambula zithunzi za mbambo best, ndipo iwo anali ine ndisanapita apo, iwo anali dikirani minutes, ndinazongani zisaundi imodzi zikubwera apo. Iye anali pano jambulani zithunzi changa sopano, ndipo iye anadosa chala chake mbuno ya mwamuna woyela wachikulireyo monga choncho. Anali sopano jambulani zithunzi changa, ndipo iwo anatero, ndiye iye anapiringa chibakira chake nachikweza icho mwamba, anati sopano jambulani zithunzi changa, ndipo iwo anajambula icho monga choncho, ndiye iye anachita monga choncho kuti ajambule chithunzi chake. Iye anati inu mudzaziona izi mu magazini yanga monga choncho. Mbale Bosworthi anaima pamenepo, ndipo sananene konse kanthu. Iye iwo anangojambula chithunzi ichi tikupita ku nyumba usiku umenewo, nyamata wachikatolika anajambula izo. Iye anati kwa nyamata wina uyu, iye anati iwe kuganiza chiyani zachiti? Iye anati ine ndikudziwa kuti ine ndimamutsutsa iye, chotupa chija chimene chinachoka pa mmero wamkazi uja, ine ndinati iye anamupepetula iye. Anati ine ndikoza kuti ndinalakwisa pa icho. Anati iwe kuganiza chiyani zachithunzi chija? Ine sindikudziwa. Iwo anakazinyika izo muchidulo, ichi ndicho chithunzi chake, inu mukoza kumufunsa iye ngati mukufuna kutero. Iwo anapita kwawo, iye anakhala pa hotelopo akusuta fodya, analowa nakatulutsamo chimodzi cha mbale Bosworthi, panalibe kanthu. Anatenga ziwiri zitatu zinayi zisanu ndi chimodzi, ndipo tilichonse cha izo sipanaoneke kanthu. Mulungu sakanalola kuti chijambulidwe chithunzi cha woyera wake wachikulire uja atayima pamenepo. Ndi munthu wonyenga uja ndi mbuno yake kapena dzanja, chibakera akuchigwedezera pansi pa mbuno yake monga choncho, iye sakanaloleza izo. Iwo anatulusa chotsatira chake, ndipo apa icho chinali. Mamunayo anali nako kufoka kwa mtima, iwo anati usiku umenewo. Ndipo iwo anatumiza negative imeneyo ku Washington DC, icho chinakajambulidwa kachiwiri, ndipo anachitumiza mbuyo. Ndipo George J. Lese, mkulu wa FBI mukudinda kwa zala ndi mapepala ndi zina zotero, mmodzi wa opambana kwambiri amene alipo pa dziko lonse, anabweretsedwa uko, ndipo zinamutengera masiku awiri kuti ayese kamerayo kuwala china chilichonse. Ndipo pamene ife tinabwera madzulo ameneyo, iye anati abusa Branham, ine ndakhala wokutsutsani wanu inenso. Iye anati ndipo ine ndinkati iko kunali kuwerenga maganizo. Ine anati iwo anali ataonapo zowala izo ndi zinthu monga choncho. Ndipo anati inu mukudziwa wonyenga wachikulire uja ankanena izo, iye amatanthauza wosakhulupirira. Zithunzi izo zozungulira kuwala kuja kozungulira Khristu, kozungulira woyera. Iye anati zija zinali chabe zongoganizitsidwa. Koma anati abusa Branham, diso lopangidwa la kamera iyi silingatenge zongoganizitsidwa. Kuwala kunakhudza maso ake kapena kunakhudza negativi, ndipo apo iko kunali. Ndipo iye anati ndinazibwezera izo kwa iwo. Iye anati o bambo, kodi inu mukudziwa mtengo wake uli? Ndipo ine ndinati osati kwa ine mbale, osati kwa ine. Ndipo chotere iye anati ndituli izo sizafika pochitika inu mukanali moyo. Koma tsiku lina ngati chitukuko chizisunthabe ndipo chikhristu chikakhalapobe, padzakhala china chimene chiti chidzachitike zaichi. Kotero anzanga usiku uno, ngati uli msonkhano wathu wotsiriza pa dziko lapansi lino, inu ndi ine takhala mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvuzonse. Umboni wanga uli woona. Zinthu zambiri mbiri izo zikhoza kudzaza mipukutu ya mabuku kuti izo zilembedwe. Koma ine ndikufuna inu kuti mudziwe. Ndi angati muno amene makamaka popanda chithunzi, amene anakuona kuwala iko pakokha kutayima chozungulira pamene ine ndakhala ndikulalikira, kwezani manja anu ponse ponse munyumbayi aliyense amene anakuonapo iko. Onani pafupifupi manja asanu ndi atatu kapena khumi amene akhala muno. Ndimuti akanakhoza kodi iwo akanakhoza kukuona iko, ndipo ine osakuona iko, inde bwana. Ija nyenyezi ija imene amuna anzero anali kuitsatira inadutsa poyang'anira paliponse pa nyenyezi, ndipo panalibe wina naona izo koma iwo. Iwo anali okhawo amene anaziona izo. Eliya anali atayimapo akuyang'ana pa magaleta onsawo ali pa moto ndi china chilichonse, ndipo Gehazi anayang'ana pozungulira, iye sankaona iwo paliponse. Mulungu anati tsegulani maso ake kuti iye akhoze kuona, ndiyeno iye anawaona iwo. maona kuma yana ali nyamata wabwino hata ima pamenepo akuyangana uku ndi uku koma iye sama koza kuziona izi zedi kunapatsidwa kwa yena kuti azione ndi kwa yena kuti asathe kutero ndipo izo nzona koma tsopano ino amene simunakuonepo iko ndipo ino amene munakuonapo iko ndi diso lanu la chibadwa ndipo simunachionepo chithunzi chake komabe iwo amene aona chithunzi ali nacho chithunzo chachikulu kuposa inu amene muna kuona iko ndi diso lanu la chibadwa kwa inu ndi diso lanu la chibadwa mukanakhoza kuponyetsa iko kukanakhoza kukhala kupidiguka kwa diso kulondola uko koma icho sichili kupidiguka kwa diso ndicho choonadi pamene kufufuza kwa sayansi kukutsimikizira kuti ndicho choonadi kotero ambuye yesu achichita ichi kodi inu mukuganiza kuti icho ndi chiyani ndiye inu mukuti mbale Branham ine ndikukhulupirira kuti ichi chili lawi la moto lomwelo limene linawatsogolera wana a israeli kuchokera ku igupto kupita ku palestina ine ndikukhulupirira kuti ichi ndi mngelo wakuwala yemwe uja amene anadza mu ndende nabwera kwa petro woyera namukhudza iye napita patsogolo nakatsegula khomo ndikumutulutsira iye mukuwala ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndicho yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse
amen
iye ali yesu yemweyo lero amene iye anali dzulo iye adzakhala kwa nthawi zonse yesu yemweyo ndipo ine ndili chilangulire za icho kuwala komweko kumene kuli pa chithunzi kuli pa kwa ima osati mapaza awiri kuchokera pamene ine ndayima pakali pano ndipo kulondola ine sindingakhoze kukuona iko ndi maso anga koma ine ndikudziwa kuti iko kukuyima pano ine ndikudziwa kuti iko kukukhazikika mkati mwa ine pakali pano ngati inu mukanangodziwa kusiyana kwake kokha pamene mphamvu ya mulungu wa mphamvu zonse igwira ndi momwe zinthu zimaonekera zosindika ndicho chitsutso kwa aliyense ine sindimati ndipempherere anthu odwalawo ine ndimati ndipange kudzipereka koma masombenya akupachikika pa wanthu mulungu akudziwa izo ine sindiyitana mzere wa pemphero ine ndingokulolani inu kuti mukhale pamenepo ndi angati a inu anthu amene mulibe khadi la pemphero tiye ndione dzanja lanu wina wake amene alibe khadi la pemphero alibe khadi la pemphero doona wachikuda wakhala apa ine ndinaona inu munali mutakwezera manja anu mmwamba nkulondola uko inu ingoyimani kotero ine ndikhoze kukuonani inu miniti yokha ine sindikudziwa chimene mzimu woyera kuti unene koma inu mukuyangana pa ine moona mtima kwambiri
you have no prayer card?
Ndi mulibe khadi la pemphero? Ngati mulungu wamphamvu zonse akanawulula kwa ine limene lili vuto lanu ine ndikungochita izi mwa poyambira kuti ndingoyambirapo kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala inu mukudziwa kuti palibe kanthu kamodzi kabwino ka ine ngati inu muli mkazi wokwatiwa ine sindili konse woposa mwamuna wanu ine ndine munthu chabe
but Jesus Christ is the Son of God.
Koma Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu.
And he sent his spirit
to iye anatumiza mzimu wake kudzatsimikizira zinthu izi ngati Mulungu ali andiwuzeni chimene chili cholakwika ndinu ndipo inu mudziwa palibe njira kwa ine yomwe ndingakukhudzireni inu konse.
Will you believe with all your heart?
Kodi inu mukanakhulupirira ndi mtima wanu wonse Mulungu akudalitseni inu ndiye kuthamanga kwa magazi kwanu pakusiyani inu ndicho chimene inu munali nacho kodi sikunali kulondola uko ndiye khalani pansi inu mungokhulupirira izo nthawi imodzi ine ndikutsutsa aliyense kuti akhulupirire izo yang'anani kuno ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake Marita kubwera kwa Ambuye Yesu mphaso ija sikanagwira konse ntchito atati anali atamuonetsera kale iye zomwe iye amati akachite iyo sikanadzagwira ntchito koma iye anati ambuye ine ngati inu mukanakhala pano mʼbale wanga sibwenza atafa anati koma ine ndikudziwa kuti ngakhale tsopano chilichonse chimene inu muti mumufunse mulungu mulungu apereka icho kwa inu iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye anali atafa komabe iye adzakhala moyo ndipo aliyense amene akhala moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse kodi iwe ukukhulupirira izi mvetserani kwa zomwe iye ananena iye anati inde ambuye ine ndikukhulupirira kuti chilichonse chimene inu mwanena chili choonadi ine ndikukhulupirira kuti ndinu mwana wa mulungu amene amati adze mdziko ndiwo mafikidwe yake modzichepetsa inu mukumverera mosiyana sichoncho dona eya ndiko kulondola dona wangona amene wakhala pomwe apa apo pafupi ndinu nayenso akuvutika ndi nyamakazi ndi kuto la uzimayi kodi uko sindiko kulondola dona imirirani kwa miniti chabe dona wang'ono amene wavala dresi yofira iweyo unayandikira kwambiri masombenya abwera pa iwe nyamakazi vuto la uzimayi ndikulondola uko ndipo apa pali china chake mmoyo wako iwe ulinako kayang'anidwe kabwino kolunjika pa iwe iwe ulinako kudandaula kochuluka pa moyo wako vuto lochuluka ndipo vuto ilo ndi la wokondedwa wako ndi mwamuna wako iye ndi chidakwa iye samapita ku tchalitchi ngati ndiko kulondola kweza dzanja lako mulungu akudalitse iwe dona pita kwanu tsopano ndipo landira dalitso lako iwe wachiritsidwa akutembenuzira kuwala pozungulira iwe bambo amene wakhala pafupi pomwe nawonso mmenemo inu bwana kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndi mwataya imodzi ya mphamvu zanu ndipo ndiyo mphamvu yakunungiza sikulondola uko ngatiko kuli gwedeza mdzanja lanu pikani dzanja lanu pakamwa panu monga chonchi inani ambuye yesu ine ndikukhulupirirani inu ndi mtima wanga wonse mulungu akudalitseni inu pitani tsopano ndipo inu mukalandira machiso anu khalani nacho chikupiro mwa mulungu kodi inu nonse mukuganiza chiyani za ichi kumbuyo mkatimo kodi inu mukukhulupirira khalani molemekeza pali dona amene wakhala kumbuyo komwe uko mungodya ine ndikuona kuwala kuja kutapachikika pamwamba pake iyo ndi njira yokha yomwe ine ndingakhozere kudziwa za izo ndiko kuwala kutapachikika kuwala uku pomwe apa kukupachikika pa dona mwina mkukhala miniti yokha ngati ine ndingakhoze kuona chimene icho chili iwo aoneka donayo akuvutika ndi vuto la mtima
She's looking right to me.
Iye akuyang'ana kumene pa ine.
And her husband sitting next to her.
Ndipo mwamuna wake wakhala pafupi kwa iye. Ndipo mwamuna wakeyo ali ndi matenda wena. Iye wangokhala kudwala kutsegula kudwala. Sikulondola uko bwana. Pezani manja anu mwamba ngati ndizozoona. Ndipo kulondola ndinu dona amene muli ndi mpango waung'ono apo. Pambo sikulondola uko kodi inu simunakhale ngati mwatsegula basi lero. Inu mulinako kutseguka mʼmimba mwanu bambonu.
That's right.
Ndiko kulondola kuti inu nonse mukhulupirira ndi mtima wanu wonse nonse a inu mukuvomereza izi bwana ine ndikukuwuzani inu inunso ine ndikuona inu amene mwakwezera dzanja lanu mmwamba chizolowezi chakusuta musiye kuchita zimenezi inu mumasuta zindudu inu musamachite izi zimakupangitsani inu kudwala kuti sikulondola uko ngati iko kuli gwedezani dzanja lanu monga chonchi zo zimene zikutsegulani inu zili zoyipa kwa misemba yanu tayani izo chinthu chonyansa kutali ndipo musachitenso izo ndipo izo mutsana nazo ndipo mukhala bwino ndipo vuto la mtima la mkazi wanu ndimuchokera iye inu mukhulupirira izo kodi uko sikulondola ine sindakhoza kuonani inu kuchokera pano ndipo inu mukudziwa izi koma inu mwanyamula zindudu pa muthumba lanu lapatsogolo ndiko kulondola chotsani zinthuzo ndipo muike dzanja lanu pa mkazi wanu muwuzeni mulungu kuti inu mwatsana nazo zinthu za mtunduwo mupita kwanu muli bwino inu ndi akazi yanu mupeza bwino lidalitsidwe dzina la ambuye yesu kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse Dona wangono ya mine wakala hapa wakuyangana paine kuno. Numulipa hapo pampando wapatsukula hapa mwakalapo mwe hapo. Dona wangono amine wakuyangana paine mutakalapo mwe hapo. Nusimuli inumuli nayo kadi labe mbelo dona. Mwe hapa. Inumulibe kadi labe mbelo li lonse. Kudinu mkubi ya ndintima wanu onse. Numukubi ya udi Yesu Kristo akoza ukupanga ninu bwino. Numukenza jiani za hizo ino amene mwakalamo satila kwa iye. Kwa dini mulinayo kadi lape mbelo dona. Inumulibe. Numukuna udi mkalebu ino inuso. Nga wonde inu kudi mupide ndukaji anso munga mwema inu muka chitila. Vuto la mimba litata. Kwa dini mkubi ya udi Yesu akuchiditsa ninu sobano.
Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Imirirani nga dini mkubi ya udi Yesu Kristu anakuchiditsa ninu. Numuninamo mimba mwa msungu, sijoncho inu. Izo zinayambisa chifugwa cha kalidwe la manjenje. Inu mwakala wa manjenje kwa ndawi ya Itali. Maga magazi dulo ndizi mduka pena ine nukutande uza kutipa. Mene inu musansa cha kutechanu kuchokela nkama mwanu. Izo zona inde bwana. Izo chilonda cha chikulu. Izo chinali chiri pansi pa mimba yanu. Izo chimaocha ndawi zina mga takudia. Maga magato sivi okala njibata la paye. Kulondo la uko. Nesindi uwele nga malingaliro anu. Kwa manzimu oyela uliosa lepela. Inu majiri tibla sopano pila nikwanu mga karebuinu. Inu mganza jiani kumbuyo ukumbali. Ena mainu kwa mene mulibekari la pembelo. Kwezila nizanjalanu mwamba. Kwine wapanda magada la pembelo. Chabu inu kalani mwole mekeza.
Believe with all your heart.
Kulubira nindi ntima wanu wonse.
What about up the balcony?
Nanga bwanji pamwamba nkondemo.
Have faith in God.
Kalani nacho chikubiyo mwa Mulungu.
Yesu
ndakoze kuchita izi mwene ndeka. Chisomo chake chama yeka choka. Kuli inu mukukulubirira. Nendikoza kunena poka pamene iye akundisonyeza ine. Pamene chikubiyo chanu.
I say that to shake your faith.
Ine ndikunena izo kuti ndigwedeze chikubiyo chanu. Yeno kuti ndione njira yomwe iye ati andisogolere ine. Kuti inu munazindikira kuti uyu si mbale wanu. Inu mukuima mukukhalapo kwake. Sina amene ndikuchita izi. Ndicho chikubiyo chanu chimene chikuchita izo. Ine sindingakhoze kuchititsa izo.
Ndi
chikubiyo chanu chikuchita izo.
I have no.
Nendilibe njira yochititsira izi.
Just a minute. In this corner.
Minute yoka. Mungodya iyi. Ine ndikuona bambo wachikuda atakhalapo. Wokhalangali wachikulire atavala magalasi. Mulinayo kadi la pembero bwana.
Stand up on your feet.
Imirirani pa mapazi anu minute. Inu mundikulubira ine kukhala wantchito wa Mulungu.
With all your heart.
Ndi mtima wanu wonse. Inu muganizira za wina wake si choncho inu.
If that's right, wave your hand.
Ngati ndiko kulondola agwedezani dzanja lanu.
Not because it's me, your brother.
Osati chifukwa ndine mbale wanu. Tsopano inu mulibe kadi la pempero. Pakana adzakhala njira yoti inu muime munzere. Chifukwa inu mulibe kadi la pempero. Tsopano ngati aliyense wa inu ali nawo makadi a pempero. Musati muimirire unani. Chifukwa inu mukhala nawo mwayi woti mubwere munzere. Koma ine ndikuona kuwala kuja kutapachikika basi pamwamba pa iye. Ndiko sikuna masukire mumasombenya panobe. Ine sindingakhoze kuchititsani inu mbale. Ine sindingakhoze. Mulungu yekha akhoza kuchita izo. Koma inu, inu mulinacho chikhulupiriro, inu mukukhulupirira. Ndipo alipo ena, china chake, ndicho chinayambisa izi, mwanjira ina. Ngati Mulungu wamba muzonse anga muze bambo uyu lomwe lili vuto lake. Kuti ena nonsenu mulandira machiriso anu. Pali mwamuna akuima mwangwiro pa mapazi khumi, khumi ndi asanu kuchokera pa ine. Ine sindinamuonepo iye mmoyo wanga. Iye ndi bambo basi amene wayimapo. Ngati Mulungu wamba muzonse adawulule chimene lili chovuta ndi bambo uyu. Aliyense wa inu ayenera kutuluka muno ali munthu wabwino. Mulungu angachitenso chiyani choposa. Kodi uko mkulondola? Bwana?
Sir?
Palibe chovuta ndi inu. Inu muli wofoka. Mukumauka pakuno usiku chigonere ndi zina zotero. Koma izo sindilo limene lili vuto lanu. Vuto lanu ndilo kudza nyamata wanu.
Ndipo
nyamata wanu ali kumalo okhala ngati aboma. Ndipo iye ali ndi umunthu wapawiri. Ndikulondola uko gwedezani dzanja lanu ngati ndiko kulondola. Ndiko kulondola chimodzimodzi. Ndi angali amene akukhulupirira tsopano kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu wayima pano. Tiye ndiime ndikupereka mayamiko ndikulandira machiritso athu. Mulungu wa mbavu zonse, muni wa moyo, opereka wa mbaso ya bwino ili yonse. Inu muni pano ambuye Yesu Kristu ye mweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ndipo Satana, iwe wapusisa ndawa motalika kokwanira. Tuluka mwa iwo. Ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo, amene kukhalapo kwake kuli pano. Tsopano mwa maonekedwe alawira moto. Asiya ndawa, ndipo tuluka mwa iwo mu dzina la Yesu Kristu. Aliyense wa inu kwesa ndi manja anu ndi kuyamika Mulungu. Ndipo landira ndi madziso anu. Aliyense